Ningahlala phansi uma nithanda ngijabule kakhulu kuba phandle ethendeni futhi kulobo busuku ukukhonzisa egameni lomhlengi wethu oligugu inkosi uJesu. Futhi ngiyathemba ukuthi izibusiso zakhe zizophumula phezu kwethu sonke futhi silethi kancane ukuba siqale. Ngiyazi lezi zinqonquthela zithathe isikhathi esincane impela kwezezimali zazo lezinto yingaleso sizathu ngingasoze ngaba nayo. Mina ukuba bengifanele ngiyilandele ukuze ngithole imali impela bengiyophuma esithombeni, isizathu ngigcine imihlangano yami ithobile futhi imincane ukuze ngingadingi ukuba nemali. Ngingahamba ngishumele kwabayishumi noma ingxenye yesigidi uma inkosi ifuna ngishumayele kwabayishumi, khona ke angikho ngaphansi kwanoma yisiphi isibopho, anginamsakazo, ithelevishini nanoma yiziphi izinto ezinkulu. Futhi angidingi imali ukuba ngiphile nje, futhi ngakho ngaleyo ndlela ngiyathanda nje ukuphila ngaleyo ndlela. Inkosi yayazi kangcono okunokunginika noma yini ehlukile uma ngicabanga izindleko zami zingithatha cishe amadola ekhulu ngosuku ehhovisi lami. Futhi kuthiwani nge wena uthi lokho kuyinqwaba? U-Oral Roberts uphakathi kwezinkulungwane eziyisikhombisa neziyishumi, uBilly Graham ngezinye izikhathi izinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu ngomzuzu ekusakazeni kwakhe. Ngakho labo bantu bafanele babe nemali. Uma bengifanele ngenze lokho bengiyovele ngihambe nje, anginabo ubuhlakani bokukwenza endaweni yokuqala. Kodwa inkosi ingivumele nje ngiphile ngokuzithoba, futhi imihlangano yami ayibi mikhulu neze siyigcina nje imincane. Ngisanda kubamba imvuselelo endaweni emumatha abantu abangamashumi amabili, ngase ngisuka eNdiya lapho enganginezinkulungwane ezingamakhulu amahlanu. Manje indoda ingigaxe ngengalo ivele eGermany. Manje nje lapho esasine silinganiso sabaphendukile abayizinkulungwane eziyishumi njalo ebusuku, izinkulungwane ezingamashumi amahlanu ngobusuku obuhlanu. Futhi eThekwini eNingizimu Afrika saba nezinkulungwane ezingamashumi amathathu ekubizeleni e-altare okukodwa. Angikwazanga kulinganisa ukuthi kwakuyini eNdiya, kukhona nje izilwandlekazi zabantu. Kodwa lapho inkosi ngifuna ngiye laphaya ngithumela nje umuntu othize ngapho nemali bese ngithumela ngaphesheya. Ngakho ileyo ndlela enginayo, ngakho futhi nje ngikushiya njenge ngakho kodwa njengalaba bazalwane lapha kulezi zingqunquthela ezinkulu badinga izinqwaba zemali nezinto futhi bafanele bakwenze. Ngakho asikhothamise amakhanda ethu umzuzwane nje ngomkhuleko. Nkulunkulu phakade phefumulela umoya wakho phezu kwethu kulobu busuku onkosi, futhi siyakudinga futhi sikhulekela ukuthi uzosikhonza futhi usivumele sikhonzise ebandleni. Egameni lendodana yakho uJesu siyakucela, amen. Manje kulobu busuku kwangathi inkosi ingenezele izibusiso zayo kusase busuku ngobusuku bethu bokuhamba. Futhi sifanele sisuke lapha siqonde ngqo masinya sekuyekele eGreenville eNingizimu Carolina kwenye ingqungquthela. Bese ke siba nabantu beBaptist phezulu phakathi, ngikholwa ukuthi kubizwa ngeGreen Pines noma into efana naleyo, iNorth Carolina Green Pine noma iPines, uhlobo oluthile lwePine eNorth Carolina nabantu beBaptist. Bese kuthi ke ukusuka lapho siya engqungqutheleni yeFull Gospel Businessmen ePhiladelphia, khona ke bengihlelelwe ukuya phesheya kwezilwandle. Ngifanele ngibe nokuphumula okuncane masinya impela ngoba ngikhathele ngempela, futhi nje ngiyacabanga nje bengilokhu ngihamba njalo kusukela ngoJanuwari zizinye yabo nobusuku emva kobusuku. Ngakho manje kungesikho ukucela uzwelo, ngicela umkhulu konje yilokho kuphela, umkhuleko nje yilokho kuphela engikudingayo. Manje ngifisa ukufunda, manje ngiyazi si late kancane futhi nje cishe si late ingxenye ihora. Ngiyazi kunabaningi benu bantu abasebenzayo, kodwa ngifuna ukuthatha isikhathi yasenele nje ukuzama ukuchaza kulobu busuku, ngoba ngizokhulekela abagulayo futhi ngifunani kuqondisise kahle. Bekuyoba ngcono kakhulu kini ukuba niqonde ukuthi ukuthi ninyukela ini lapha noma ukuthi nizele ini lapha kunoma bekuyoba ngokuzihloma ngekhanda nje kukho futhi ningazi ukuthi nenzani niyabo akusikho ukuba ucilo uthuke uzishaya indubini ngokuthi sihlangana noNkulunkulu futhi sifanele angizokushumayela ngizonichazela nje ukuthi ngicabangani ngakho okokuqala sifuna njalo ukwesekela konke esikwenzayo phezu kwezwi ngoba kufanele kuvele ezwini likaNkulunkulu ngikholwa ukuthi lesi sisekelo yileli iBhayibheli elibusisiwe lakho konke esikwenzayo nazo zonke izenzo zikamoya zifanele zivele embhalweni njengesithembiso sikaNkulunkulu uma kungenjalo awu ngingeke ngithi uNkulunkulu ubengeke akwenze kodwa nje bengiyokwesaba kancane uma bekungalo ndlela kodwa inqobo nje uma kuvela embhalweni kulungile ngakho manje ngifisa kufunda okunye encwadini kaJohane Ongcwele nesahluko seshumi nambili sikaJohane Ongcwele ivesi lamashumi amabili bese ukuthi ke ngifuna ukuthatha amaHebheru ishumi nantathu isishiyagalo mbili njengendikimba
And there were certain Greeks.
Kwakukhona amaGreki athile phakathi kwababenyukele umkhosi.
And the same came to Philip which was
Futhi lawo ke aya kuPhilip wase Bethsaida futhi athi kuye nomzane sithanda kubona uJesu. Bona ke amaHebheru eshumi nantathu isishiyagalo mbili kulotshiwe.
Jesus Christ the same yesterday.
UJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade.
And now my subject tonight would be
Futhi manje indaba yami kulobobosuku izothi sithanda ukubona uJesu. Futhi uma bengingangena kulezi zethemeli futhi ngicela ngamunye wenu ukuba niphakamise izandla zenu bonke laba abebengathanda ukubona ngikhona ukuthi zonke izandla beziyophakama ngokuba akekho owaye ngake eke ezwe igama lakhe kodwa obengalangazelela ukumbona.
That's my great ambition.
Lokho ngamathemba ukulindela amakhulu kungukuba ngolunyusuku ukuza kuye futhi nje ngibeke izandla zami ezinyaweni zakhe omangalisayo. Esikhathini esithile esedlule zansi lengizimu kwakukhona indala indoda egalade futhi yayikade iphumele epulazini lidala icula futhi yasindiswa futhi ngakho endleleni yayo ibuyela emsebenzini ngakusasekuseni yayixoxa phakathi kwezigqila ngikhululekile nobasi wenyuka wayesethi Mose yini lena oyishoyo na ukhululekile na wathi yebo basi ngikhululekile. Wathi woza ngapha ehhovisi Mose ngifuna ukukhuluma nawe ngale nkululeko okhuluma ngayo. Ngakho wathi uyakhumbula ukuthi uyisigqila futhi ngekathi engena ehhovisi wathi Mose yini lena oyishoyo na? Wathi basi ngithe ngikhululekile ngoba izolo ebusuku ekuculeni okuncane uJesu Kristu wangikhulula emthethweni wesono nokufa futhi ngingumuntu okhululekile namhlanje. Wathi Mose ukusho ngempela lokho na? Wathi ngikusho ngempela basi ngayo yonke inhliziyo yami. Wathi khona ke ngizokwehla futhi ngisayine isimemezelo ngizokukhulula futhi ukuze ukwazi ukukushumayela phakathi kwabazalwane bakho. Iminyaka emva kwalokho ufikele ukufa nabaningi babazalwane bakhe abamhlophe beza ukuzombuka futhi wabonakala edidekile noma enesiyezi. Futhi wavuka futhi waqalaza wathi abanye babo bathi Mose ngicabange ukuthi busuhambile. Wathi bengise sangweni nje. Futhi wathi uboneni Mose na? Wathi awu ngiyakutshela engikubonile wathi bengimi esangweni ngibuka futhi ngimbonile. Futhi wathi bekukhona owenyukele kimi wayesethi Mose woza ngapha uthathe umqhele wakho nengubo yakho ende. Wathi ungakhulumi kimi ngomqhele nezingubo ezinde. Wathi ngani Mose wawuyinceku ethembekileyo uzuze ingubo ende kanye nomqhele. Wathi ungakhulumi nami ngalokho umvuzo wami uthi mangimbuke nje iminyaka eyinkulungwane.
I think that's about the feeling of all of us. Just let me look.
Ngicabanga ukuthi lokho kumayelana nomuzwa wethu sonke. Ake nje ngimbuke futhi nakho ngokwemibhalo yethu iBhayibheli lethi unguye izolo namuhla naphakade.
So if he is the
Ngakho uma esenguye nokulindela kwethu kuyafana njengoba lamaGreki ayenjalo banumzane sithanda ukubona uJesu. Hayi, asimfuni ukuba enze isimangaliso, asifuni ukuzwa ukufundisa kwakhe, sifuna nje ukumbona. Awu, uma enguye izolo namuhla laphakade, kungani singena kumbona na? Manje singifuna nibambe lamazwi ningawakhethi manje ngoba sinomkhankaso omkhulu futhi silapha kule mbungutshela lapho singalitholi khona ithuba ntambama ukudlula kulezi zinto futhi ufanele uyibambe futhi uyikale ngezwi likaNkulunkulu. Ukhona ongabona uNkulunkulu na? Lowo mbuzo wabuzwa kusonto sikole edolobheni lakithi. Umfana omncane wayekade kusonto sikole futhi wathi kunina wathi, uma uNkulunkulu emkhulu kangaka kungani umuntu othize engamboni na? Wathi singambona mama na? Wathi awu, awubuzi ngani uthisha wakho kasonto sikole na? Wathi buza umelusi.
The pastor said, certainly.
Umelusi wathi impela cha ndodana, akekho ongabona uNkulunkulu aphile. Lomfo omncane wamangala ngesitatimende somelusi. Futhi wayevame ukuhlala ezansi emfuleni iOhio lapho engihlala khona osebeni lwawo. Ngakhulela kulolobhu le enhla nomfula i-Six Mile Island lapho lo mdobo omdala umfana omncane wayevame ukuhamba naye. Uyenyuka ukuba agijimise olayini bakhe ngolunye usuku nomfana omncane waye naye futhi emgwaqeni ezansi nakho kukhuphuka isiphepho futhi bama emva kwezihlahla futhi emva kwesikheshana isiphepho saphenya futhi baqala kuhamba ngesikephe sabo esincane esigwedlwayo nabakubambile futhi endleleni yabo behla nakho kufika uthingo lwenkosazana imuva empumalanga futhi lapho beya ngasentshonalanga umdobo omdala nentshebe yakhe namachopho ayisiliva idonsa isikephe bukela lolo thingo lwenkosazana. Lomfana omncane ehlezi kwingemuva lesikephe waqaphela amaconsi ezinyembezi egijima entshebeni yakhe empunga. Futhi washisekela futhi wagijimela phezulu maphakathi nesikephe futhi wawela ezinyaweni zomdobi omdala. Wayesethi, mnumzane, ngifuna ukukubuza umbuzo okubonakala sengathi akekho ongangiphendula. Wathi, ububuka lelo thingo lwenkosazana futhi siyafundiswa emibhalweni ukuthi uNkulunkulu wenza uthingo lwenkosazana. Wathi, uma uNkulunkulu emkhulu kangako, wathi, ukhona ongambona na? Wathi umelusi wathi, akekho owaye ngambona. Uthisha kasonto sikole wathi, akekho ongambona. Wena uthini na? Umdobo omdala ehluliwe kakhulu wadonsa izigwedlo zakhe sikebheni wase ekona umfana omncane ezingalweni zakhe futhi wathi, uNkulunkulu ayibusise inhliziyo yakho encane sithandwa. Konke ngikubonile eminyakeni engamashumi amane edlule bekunguNkulunkulu. Ufanele abe ngaphakathi kuqala ngaphambi kokuba nimbone ngaphandle. Uma engaphakathi uzosebenzisa amehlo akho ukuba umbone. Kodwa ngiyamangala phakathi iningi lenu bantu lingamaphentekostali futhi ngiyamangala lapha ezinsukwini zimbalwa ezidlule elwivili kwakukhona ininikazi liza lehla isitolo esithize sezinto zikashelani futhi lalinengane encane ezingalweni zalo umfanyana walo futhi eneminyaka emine noma emihlanu ubudala. Futhi laliya ekhawunteni futhi lalichosha into encane futhi lithi, awubheke lokhu sithandwa. Kodwa umfana omncane wavele wagqolozela. Futhi laliya kwenye ikhawunta futhi libonakala lithola ukwethuka ngaso zonke isikhathi. Futhi lalichosha enye into encane bese lithi, buka lokhu sithandwa kakhulu. Nomfana omncane wavele wagqolozela. Ekugcineni la ekhawunteni ethize futhi lathola ucezwana luncane olukhehlezelayo olwaba ngomsindo futhi lwalukhehlezelisa futhi lathi, buka lapha sithandwa. Nomfana omncane wavele wagqolozela futhi lawela phezu kwekhawunta likhathele futhi likhale zinyembezi. Nabanye babantu ababekade beliqaphela bagijimela kulo base bethi, yini indaba madam na? Lalilokhu lithi, oh qhabo qhabo, lathi udokotela ungitshele ukuthi ubengcono kodwa kangcono. Lathi, uyabo ungumfana omncane ufanele abe nentshisekelo ezintweni eziphathelene nabafana abancane. Kodwa lathi uthole ilumbo esikhathini esingesi desedlule futhi uvele nje adlale futhi aqolozele futhi angeke azinake izinto abafana abancane abebefanele bazibuke. Lathi umqondo wakhe ukhubazeke ezintweni ebefanele azibuke. Futhi ngiyazibuza nje uma leso akusiso yini isimo sebandla lePentecostal kulobu busuku nawo onke amanye amabandla. UNkulunkulu unyakazise zonke izipho ezincane uOral Roberts, oBilly Graham, noJack Coe uthi zonke isipho esisencwadini sinyakazisiwe phambi kwabo futhi babonakala behlezi nje futhi bagqolozele. Baba ngabakhubazekile ngokomoya. Oh, hawu bekulungile. Oh, ngiyazi ukuthi lokho kungenzeka.
Oh, could you realize that that's God trying to catch your attention?
Wow, bunga qonda ukuthi lewo uNkulunkulu ezama ukubamba kunaka kwakho na sibandikindiki ngokomoya. Manje umbuzo uthi uma enguye izolo namuhla naphakade futhi ngiyaqonda ukuthi kukhona indoda ehlezi lapha ngakwesokudla sami futhi ngapha kuliqembe elincane labantu kulobu busuku. Uhlonyiswe kangcono ukuchaza lokhu kunami uqobo kodwa inginakise uma ngithola ezwini.
If the scripture says he is the same yesterday, today and forever,
uma umbhalo uthi unguye izolo lamuhla laphakade khona-ke ufanele abe ngofanayo kungenjalo umbhalo unephutha.
And if the scripture is wrong, where are we at?
Futhi uma umbhalo unephutha sikuphi? Yisiphi isimo izwe lonke likuso kulobu busuku na?
And remember, Jesus said the scriptures cannot be broken.
Futhi kumbulani uJesu wathi imibhalo ingephulwe, lokho kuvela emlonyeni kaKristu indodana kaNkulunkulu.
The scriptures cannot be broken.
Imibhalo ingephulwe, futhi uma umbhalo uthi unguye izolo lamuhla naphakade, uzofanele afane kungenjalo, imibhalo inephutha. Manje asilethe nje uNkulunkulu ezwini lakhe. Uma uNkulunkulu engaligcini izwi lakhe khona-ke akasuye uNkulunkulu. Futhi uma egcine izwi lakhe sifanele sibe ngabantu abajabule kunabo bonke emhlabeni ngoba uNkulunkulu uyaligcina izwi lakhe. Manje kumbulani singabane siphelo, izingqondo zethu zinesiphelo, uNkulunkulu ungenasiphelo, futhi okungenasiphelo kuphelele, uNkulunkulu wayazi kuphela kusukela ekuqaleni. Khona ke ubuye uthi kungani ubeyovumela kugula na?
Ngize
libuze umbuzo, ikuphi okwakungokokuqala umsindisi noma isoni na? Umsindisi.
Which was first a healer or
ikuphi okwakungokokuqala umphulukisi noma ukugula na? UNkulunkulu wakuvumela ukuze aveze uthando lwakhe namandla esintwini. Ngani lapho singeniswa ebukhonini benkosi uJesu ekufikeni kwakhe kuyoba khona izingelosi ezinye isigidi ezimazi zingeze umhlaba nabakhande ekhotheme zilalele ibandla licula amaculo okuhlengwa zingazi ukuthi sikhuluma ngani. Azikaze zilahleke, azazi ukuthi kusho ukuthini kulahleka. Mina nawe siyazi ukuthi kusho ukuthini. Azikaze zigule, azazi ukuthi zingajabula kanjani ngokuphulukiswa. Azidingi kuphulukiswa. Kuba kwakungakaze kube khona noma ibuphi ububi, kwakungeke neze kube khona kuhle. Ukuba babungakaze bube khona ubusuku, zazingasoze zazi lutho ngaphandle kwemini. Niyawubona umthetho wokwehlukana na? Kufanele kube ngaleyo ndlela. Ngakho uNkulunkulu ngekathi ebizelwa enkundleni ukuba enze isinqumo sento ethize, ningakugeji lokhu.
And the way God acted when he was called to
nendlela uNkulunkulu enza ngayo ngekathi ebizelwe enhlekeleleni yethile ufanele njalo njalo enze ngendlela efanayo lapho inhlekelele efanayo iqubuka. Uma umuntu wayeyisoni futhi wabiza uNkulunkulu ukuba amsindise futhi uNkulunkulu wamsindisa ubophezelekile ukugcina izwi lakhe kuso zonke isoni esimbizayo noma uma engakwenzanga wenze iphutha ngenkathi esindisa wokuqala. Niyabonga, ngenze iphutha, ungenze iphutha, kodwa uNkulunkulu angeke alenze iphutha. Uma elenza khona-ke akasuye uNkulunkulu, unesiphelo njengoba nginjalo, njengoba unjalo. Kodwa isinqumo sakhe sokuqala, niyabo, siya ngokuhlakanipha, sifanele isizukulwane ngasinye. Umkhulu wakho wayenenqola yezinkabi, uyihlo wayenethimotele, futhi namhlanje banendiza ijethi. Kodwa niyabo, isizukulwane ngasinye siya ngokuba buthakathaka futhi sihlakaniphe ngokwedlulele. Kodwa uNkulunkulu wayengongenasiphelo kwasekuqaleni, wayengongenasiphelo angeguquke. Ngakho lapho uNkulunkulu enza isinqumo kunoma iyiphi into ethize, uma leyo nhlekelele efanayo ivuka, ufanele enze into efanayo noma wenza ngokungesikho ngenkathi enza kokuqala. Manje kubambeni lokho emqondweni.
If Jesus is the same yesterday, today,
futhi manje uma uJesu enguye izolo namuhla laphakade nendlela azembula ngayo ngenkathi elapha emhlabeni, futhi uyafana, uzofanele enze ngendlela efanayo kungenjalo wenza ngokungesikho kumaJuda. Manje khumbulani, uJesu akathunyelwanga kwabezizwe noma akukho namunye webandla lakhe owathunyelwa kwabezizwe. Wathunyelwa kumaJuda, weza kwabakhe uqobo nabakhe uqobo abamemukelanga. Ngenkathi ethuba abafundi bakhe wathi, ningayi kwabezizwe kodwa yanini ezimvini ezilahlekileyo zika-Israyeli. Ngabe kunjalo na? Wathunyelwa kumaJuda. Ngakho indlela azimemezela ngayo kumaJuda ukuthi ungumesiya ngosuku lwawo, uzofanele enze okufanayo kwabezizwe. Kungenjalo wenza ngokungesikho ngenkathi ezimemezela yena uqobo kumaJuda ngalolo suku. Buthathe kuphela ubuzwe babantu lelo iJuda wezizwe nomSamariya okunguhamu abakaShemi nabantu bakaJafete bafanele bavele kulabo bobathathu, ngoba konke kwabhutshiswa embutshisweni yangaphambi kukazamcolo. Ngakho uma uqaphela uPetro enezihlithulelo, iPentecoste, amaSamariya, izenzo zeshumi, amashumi amane nesishiyagalolunye kwabezizwe, khona-ke umoya ongcwele wawuvulekele zonke izizwe zabantu. Qaphelani, agabange esabizwa futhi enezithuthulelo zombuso. Manje khona-ke ngenkathi uma kukhona bengiyothi kini maMethodist, uyakholwa ukuthi unguye izolo namuhla naphakade na? Ubuyothi impela. Kini na maBaptist na? Impela. Wena Pentecostal na? Impela. Kodwa manje indlela esizama ngayo ukumenza afane, indlela amaMethodist azama ngayo ukumenza afane, amaBaptist okufanayo, amaPentecostal okufanayo kukwenza. Asibuyele muva futhi ukuba sibe kukho nje, asibuyele muva futhi sibone ngokweBhayibheli indlela ayeyiyo. Bese kuthi-ke uma engafani njengoba wayenjalo eBhayibhelini, khona-ke akafani. Manje uma engesuye ngomgomo ofanayo emandleni, ofanayo ekubonakalisweni, yonke indlela ayeyiyo ngaleyo nkathi akafani. Manje uma sizama ukuthi uyafana ngoba uqoqela abantu ndawonye, awu abakaMohamede basishayile okuthathu kokukodwa. Futhi wena uthi, awu siyajabula futhi sinenjabulo ngokukwazi. AbakaMohamede bangaveza impela nje isayense ephathelene nokusebenza kwengqondo njenganoma yiyiphi iPentecostali eyake yaphila. Kufanele uzwe ukuthi uMorris Redhead wathini ngalokho ngenkathi lowo kaMohamede enemfundo yakhe futhi ebuyele emuva. Wathi, awuhambi ngani noJesu ovukile futhi esikhundleni somprofethi ofileyo uMohamede? Ngike ngaba sethuneni likaMohamede banehashe elimhlophe elishintshwa njalo emahoreni amane, futhi sebebe lapho iminyaka eyizinkulungwane ezimbili belindele ukuba uMohamed avuke kwabafileyo. UBuddha wafa eminyakeni engamakhulu angamashumi amabili nantathu eyedlula eJapane, futhi waye lokho kungokwesibili ngobukhulu. UbuKristu, iKatolika neProtestane konke ndawonye cishe kungokwesithathu noma okwesine ezansi ngomugqa. Inindaba na yingoba sesilekile kwenza lokho Jesu ayisiyala ukuba sikwenze. Sihambile futhi senza izinhlangano, sakha amasonto, sakha izikole, wathi lishumayele ivangeli. Ivangeli alisikho ukuhlela amabandla, wakhe izikole, konke kulungile, kodwa ukushumayela ivangeli, iBhayibheli lathi ivangeli liza kithi. UPawulu wathi hayi ngezi kuphela kodwa ngamandla ukukhonjiswa ukubonakaliswa kukamoya ongcwele. Hambani nibonakalise umoya ongcwele kulo lonke izwe. Ngekathi elapha emhlabeni wathi kusesikhashane izwe lingabe lisangibone, nokho niyongibone nina ngokuba ngiya kuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Manje ngabe lokho kulungile noma akulungile na? Wathi mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Manje umvini awutheli isithelo, igatsha lithele isithelo. Bangake okwaziyo lokho na? Phakamisa isandla sakho, impela uyakwazi. Likutholaphi ukuphila kwalo na? Kuvela emvinini. Manje lapha esikhathini esingeside sedlule bengixoxa ngalokho. Uma bengifuna ukuya emvinini omagilebhisi, ngilindele ukuthola amagilebhisi. Uma ngiye emvinini wethanga, bengiyolindela ukuthola amathanga. Uma ngiye esihlahleni samapentshisi, uthola amapentshisi. Uma uye emvinini wekhabe, uthola amakhabe. Kodwa lapho uya ebandleni, utholani na? Isigejane sokuphikisana, kuxoxisana, nokuxophisana, nokukhathazeka, nokuhlela nemiphakathi. Sidinga uKristu abuyele ebandleni futhi ekugcwaleni namandla okuphila kwakhe. Sithela yonke into cishe impela ngaphandle kukaKristu, ilapho esinephutha khona. Singumvini futhi uma sinomoya wakhe kithi, uzobonakalisa yena impela, uzobonakalisa. Manje ngekathi elapha emhlabeni wathi angenzi lutho ngaphandle kokuthi uBaba angibonise kokuqala ukuthi ngenzeni. Bangaki okwaziyo lokho na? UJohane ngcwele wesihlanu ishumi nesishiyagalolunye wehlela echibini laseBethesda, wafumana indoda ayilele ohlakeni, waqalaza. Manje nina baseningizimu niyazi ukuthi yini umbhede wamapulangwe. Ngingakusho lokho enhla inyakatho futhi abazi ukuthi ngikhuluma ngani, kodwa umbhede wamapulangwe ngakhulisa kuwo. Ngakho-ke kuyindwangwe endala emabhadubhadu yokumboza umbhede, indlalwe phansi emnyango. Futhi ngakho-ke lapho siqaphela le ndoda ayilele empeteni wamapulangwe, uJesu wahamba wazungeza waze wayithola, futhi wayiphulukisa, futhi wasuka wahamba, futhi washiya izixuku zezinyonga, izimpumputhe, izishosha nabashebene belele lapho. Umbhalo uthi wakwenza izimpumputhe, izithuli, izinyonga, abakhubazekile, izingane ezinamakhanda anamanzi. Wahamba hamba esiminyaminyeni ngqo sabo bonke waze wathola le ndoda ethize elele lapho. Yayikwazi kuhamba, mhlawumbe yayinenkathazo yendlala yesinye noma ukuthize, kwakubambekile. Yayineminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili, yayikwazi kuhamba. Yathi lapho ngehla, omunye umuntu uhamba phambi kwami. UJesu wathi thabatha umhlakali wakho. Manje bhekisisane, wathi wayazi ukuthi wayekade ekuleso simo sonke lesi sikhathi. Manje ngenkathi uJesu ebuzwa eSanhedrini, manje bhekisisane, mhlampe kwakuyilokhu, kungani lo muntu ethwele umbhede wakhe ngesabatha na? Awubaphulukisanga ngani abanye babo bonke na? Sinaso sonke isikhetshane sabo izansi lapha, awubaphulukisi ngani na? Lalelani amazwi akhe manje uJohane ngcwele wesihlanu ishumi nesishiyagalolunye. Ngiqinisile, ngiqinisile ukusho ukuthi ngokoqobo ngithi kuwe, indoda ningenze lutho ngokwayo. Kodwa lokho ebona uyise kwenza, lokho indodana iyakwenza. Manje uJohane wesihlanu ishumi nesishiyagalolunye. Manje uma imibhalo ingephulwe, uma uJesu enza noma yini ngaphandle kokuba uBaba amtshele kuqala ukuthi akenzeni, washo into eyiphutha lapho. Indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho ekubonayo, hhayi ekuzwayo. Ebona uyise kwenza, lokho indodana iyakwenza kanjalo. Ngamanye amazwi, wakulingisa emdlalweni wasesiteji. Kwakungagaze kube khona umprofethi, kwakungagaze kube khona umuntu embhalweni owake wenza izinto ngokungacabangi kuqala, kwakungumbono. Omunye wathi esikhathini esingeside esedlule, biza umlilo wehle, noma enye into ethize njengoba kwenza u-Eliya. Ngathi kuqala uNkulunkulu wakhombisa u-Eliya. Wo, qhabo, kwasha indoda, akazange. Ngathi uElia wabeka lezo zinkuni nezinto ngokuhlelekile futhi wathi Nkosi ngenze konke lokhu ngokuyala kwakho njalo akukho muntu akugaze kube khona umuntu ngisho nasendodaneni yomuntu indodana kaNkulunkulu wayengake asho phakathi kwakhe uqobo ukuthi wenze noma yini ngaphandle kukaNkulunkulu futhi uma umuntu ekutshela ukuthi angakuphulukisa yisiphi isikhundla azifaka kuso ngikathi ngisho nendodana kaNkulunkulu yathi ayibaphulukisanga abantu na akusimi owenza imisebenzi ngubaba wami ohlala kimi wenza imisebenzi futhi angenzi lutho aze angikhombise ukuthi ngenzeni kuqala lowo kwakungujesu izolo lowo ngujesu namhlanje Manje ake simlandele kancanyana nje futhi sibone ukuthi ubeyokwenzani sifunda kuJohane Ngcwele isahluko seshumi nambili asiphenye emuva manje lamagreki anhliziyo zilambile asibuyele esahlukweni sokuqala futhi nje sifunde impilo yakhe futhi manje uma singathela lokho akwenza izolo uma ezokwenza okufanayo namhlanje futhi uzosivumela simbone ekwenza khona lapha phambi kwethu sonke sizojabula ngakho Sigeke yini futhi sazi ukuthi usaphila na?
Remember, let me quote this.
Manje kumbulani ake ngicaphune lokhu ngaphambi kokuba ngibuyele emuva. Kusesikashana izwe lingabe lisangibona. Manje lelo gama lapho yiCosmos okusho uhlelo lwezwe. Izwe ngeke lisangibona.
Yet ye shall see me, that's the believer. For I
Nokho niyongibona nina. Lelo yikholwa ngokuba ngiya kuba nani kuze kube sekupheleni konyaka kuphela kwezwe manje izwe ngeke libone akunendaba kunabantu abazalwayo siya kuzonda ukusho lokho kukhona abantu abazalelwa ukubhujiswa kwaphakade umbhalo usho njalo kwabase Roma besishiya kalombili bathi ngaphambi kokuba uEsau noma uJakobe aze azalwe noma baphume esizalweni sikanina uNkulunkulu wathi ngiyamzonda uEsau futhi ngiyamthanda uJakobe ngaphambi kokuba noma yimuphi umntwana abe nethuba uNkulunkulu ngakho hayi ukumisela ngaphambili ngentando yakhe kodwa ngokwazi kwakhe ngaphambili wayazi ukuthi uEsau wayengumkhohlisi kwasekuqaleni nje ngiyaxolisa ngaleso sisho kodwa lokho nje kuchaza imbuka ngakho yilokho ayeyikho noNkulunkulu ngokwazi ngaphambili wakwazi futhi abanye abantu akulindaba ukuthi uyokwenzani bayo lokhu bengakukholwa kodwa uNkulunkulu ulungile uyaligcina izwi lakhe abazange bamazi uElisha kungenjalo babengeke bathumele labo bantu anyana emva kwakhe noma uElisha bethi mpandla endala kungani ungazange ukhuphuke na futhi uElisha waphenduka wabaqalekisa labo bantwana amabhere esifazane amabili abulala abantwana bangamashumi amane nambili babengamazi uJohane umbhaphathizi ngisho nabafundi bakhe babengamazi kwaze kwaba semva kokuba esenqunyiwe ikhanda bathi kuJesu bashelwane babhali ukuthi uElias umelwe ukufika kaqala na uJesu wathi usefikile vele futhi yena imazanga akekho wayazi cishe impela kodwa nje abambalo impela ukuthi uJesu waye indodana kaNkulunkulu kwaze kwaba ngukufa kwakhe ukumbelwa nokuvuka niyasho nina makatholika nizisho ukuthi uPetro kongcwele seneke na ufunda umlando wakhe wangempela na wayethi nje akabe yikatholika impela njengoba nginjalo wabhikishela ibandla lekatholika futhi wenza izimangaliso kodwa emva kokuba esefile namqonda njengongcwele kuthiwani ngoFrancis Ongcwele waseAssisi umshumayeli ohambayo neBhayibheli ekhwapheni lakhe owenza izinyoni zithule ngenkathi esashumayela na anizange nimazi ngalo nkathi kodwa namazi kamuva emva kokuba wayesefile
How about you school children Joan of Arc you Catholic people
kuthiwani ngani bantwana besikole Joan of Arc Nina bantu abangamakatholika na lowo sifazane kamoya wabona imibono futhi wagcwaliswa ngomoya futhi namshisele sixotsheni njengomthakathikazi njengoPetzebule njengenkosi yakhe yabulawa nina ibandla likatolika lenza lokho kodwa cishe eminyakeni eyikhulu kamuva natshela ukuthi wayengongcwele kusabala nenze inqaba yokuphenduka namba izidumbu zalabo baphristi futhi nazipho semfuleni manje niyamngcwelisa njengongcwele uNkulunkulu zimemezela yena kuyo yonke iminyaka futhi uzazimemezela yena uqobo kulobu busuku. Kungenjalo akasuye uNkulunkulu womunye unyaka, nabantu uzofanele akwenqabe njengoba benza emuva lapho. Izinceku zakhe zizofanele zihlupheke njengoba zenzile. Kufanele kugcwalise imibhalo. Manje qapheli sisani njengoba siqhubeka. Beyini izolo na? Buyela kuJohane oNgcwele wokuqala futhi ufunde. Siyathola masinyane emva kokuba esecotshwe ngomoya ongcwele. Umoya ongcwele wangena kuye. Waqala ukuqoqa abafundi bakhe futhi umunye waphenduka futhi wahamba futhi wathola umfowabo. Igama lakhe kwakungu-Andrea futhi wahamba wathola uSimoni umfowabo omdala umdobi ongazi lutho. Wayengafundile kakhulu waze wayengakwazi ukubhala igama lakhe uqobo. Kuyini ukufunda kwakho esikoleni nemfundo namakolishi eBhayibheli nezinto eninazo uma uNkulunkulu ethathe indoda enjalo engakwazi ukubhala igama layo na? Angibehlisi kodwa ucizelela kakhulu kulabo ukhipha umshumayeli wakho kwelinye ikholeji. Akuthathi isehlakalo sasekholeji, uthathe isehlakalo sikaNkulunkulu sangemuva kogwadule. UNkulunkulu uthathe into engesiyo futhi enze ukuthize ngayo ukukhombisa ukuthi unguye. Lo mdobo omdala wayengakwazi ngisho nokusayina igama lakhe uqobo engafundile kakhulu. Futhi uAndrea wamfumana wayesethi, woza ubone simfumene uMesiya. UJohane ongcwele wokuqala. Futhi kwathi nje bethisana uJesu izolo, futhi kwathi nje angangene ebukhoneni bukaJesu, uJesu wathi, igama lakho nguSimoni negama likayihlo nguJonase. Ucabanga ukuthi lewo ongazi lutho umdobi ongafundile wacabangani na? Akazange akubuze nhlobo, wayazi ukuthi wayese ebukhoneni bukaMesiya. Futhi wathola izihluthulelo zombuso. Umuntu owayengakwazi ukusayina igama lakhe. Ngosuku olulandelayo kwakukhona oyedwa ophendukile ogama linguFiliphu. UJesu izolo bekusisana ukuthi wenzani, futhi kwathi nje uFiliphu angaphenduka wazungeza intaba ukuba athole umngane wakhe ogama linguNathanayeli. Futhi ake sikwenze umdlalo wasesiteji lokhu nje. Kukhona abantwana abancane lapha, futhi ngibona uFiliphu ehamba-hamba ephuthuma, futhi ufika endlini futhi ungqongqoza emnyango. Nenenekazi liza emnyango futhi uthi, uphi uNathanayeli na? Wo yena nje uFiliphu usanda kuphuma nje wangena emngadini yezithelo ukuyokhuleka. Futhi phandle engadini yezithelo kuhamba uFiliphu ngamandla akhe onke nje ukuba athole uNathanayeli. Futhi ngekathi ethole uNathanayeli kusobala uFiliphu wayengumnumzane ohloniphekile ongumKristu, wayeguqe ngamadwele khuleka. Walinda waze waqeda wayesesukuma ethintitha izingubo zakhe zokugqoka. Futhi yena ngiyamuzwa ethi, sawubona kutheni uFiliphu? Ngijabule kakhulu ukukubona futhi. Kaphelani, ngaphambi kokuba uFiliphu asho noma yini wathi, waze ubone ukuthi ubani esimfumene uma ibandla beliyoba nentshisekelo kangako ekuyiseni uKristu kubantu. Esikhundleni seningi kangaka inhlebo yenhlaliswano nokuqhubeka bekhuluma ngalesi sivumukholo naleso sivumukholo, akazange azinike ngisho nesikhathi sokukhuluma naye. Wayenento ethize ebaluleke kakhulu. Wathi, waze ubone simfumene uJesu waseNazaretha, indodana kaJosefa. Manje uNathanayeli wayengowomthetho, ikholwa lokuqina. Futhi sengiyamuzwa ethi, manje umzuzu nje Filipu, ngikwazile ukuthi uyindoda ehloniphekile, indoda enobuqotho, ngikholwa ukuthi uyindoda elungileyo. Kufanele ukuthi uchazukele ekupheleni okujulile ndawo. Wonke umuntu othola uJesu ngempela izwi licabanga ukuthi baye ekupheleni okujulile. Ufanele ukuthi uchazukele ohlobweni oluthize lwenkoleloze. Ushilo yini ukuthi lo Mesiya okhuluma ngaye uvele eNazaretha na? Kubi ukwedlula iDalasi. Wathi, ngani uqonde ukusho ukuthi kungaphuma lapho na? Ngani akunakwenzeka? Manje buka lapha mfo, uma lo Mesiya ubeyofika eJerusalema, ubeyofika kuKhayifasi umpristi omkhulu nabo bonke abanye abapristi. Wayezo zazisa yenu kobo ukuthi wayengu Mesiya. Nina makatolika nicabanga ukuthi uma ubeyofika ubeyo ya kupapa. Nina mapresbyterian niyo cabanga ukuthi ubeyo ya kumbishopi. Wena pentecostal ucabanga ukuthi uyo yegoseni lesifundazwe. Kodwa uNkulunkulu uya kulo wafuna ukuya kuye futhi wenza lokho afuna ukukwenza futhi akusiwo umsebenzi womunye umuntu. Usebenza ngezindlela ezingaqondakali uya lapho kumthokozisa ukuya khona. Ngakho ipoto yalikwazi ukubiza iketela ngokuthi limnyama. Ukhumbule lokho uNkulunkulu usebenza ngendlela yakhe uqobo futhi wenza noma yini afuna ukuyenza. Futhi wathi uqonde ukuthi ubezoya eJerusalem. Yilokho abakucabangayo kulobu busuku. Uma kungaba khona noma yimapi amandla okuphulukisa, uma kungaba khona noma yikuphi ukubonakaliswa, bekuzofanele kufike ngehlelo lami. UNkulunkulu benza iziwula izikhathi eziningi kakhulu. Niyabo ubehlala njalo kwenza futhi uzokwenza njalo. Akaguquki. Uzofanele ahlale efana. Ngitshele kanye ukuthi wake wafika ehlelweni. Kusho empalweni noma api onyakeni lapho uNkulunkulu ake asebenzana khona nehlelo. Kwakukhona indoda ethize yasungula lelo hlelo ayesebenzana nalo, kodwa ihlelo laya ezinzalweni futhi ngikathi enza walibeka phezulu eshelofini futhi akukho namunye osewake wavuka selokhu alibeka eshelofini. Intika yomlilo iqhubekela phambili noNkulunkulu uhamba nayo, nomunye uyakubona futhi aqhubeke. Martin Luther wakuthola wathi olungileyo uyakuphila ngokukholwa, kodwa wenzani na? Wakha inhlangano ngaphansi kwakho. UNkulunkulu akekho ezinhlanganweni. Ngakho wavele waphuma futhi ngekathi ekwenza washiya uLuther nenhlangano yakhe. Kwase kuthi ke uJohn Wesley wakubona futhi wasuka wahamba ukungcweliswa umsebenzi wesibili oqinisekile womuza. Futhi into yokuqala wazihlela wenza ama-Methodist. UNkulunkulu wavele waqhubeka waphuma nje. Amapentekostali akubone empaphathisweni kamoya ongcwele, kodwa manje senihleleke naqina kakhulu. UNkulunkulu uqhubeka nje ephuma ngo futhi ekushiya. Kunjalo uNkulunkulu akaboshiwe kunoma yiliphi ihlelo kumbe noma yisiphi isithiyo. Ubophezelekile kuphela ezwini lakhe, yilokho kuphela futhi uyakwenza futhi uyaligcina izwi lakhe. Ufanele akwenze. Manje wena uthi futhi Branham ulwa nenhlangano ocabanga ukuthi lokho akusikho ukufunda imicabango yami angikwenzi. Ngicabanga ukuthi kukhona amadoda amakhulu nakhazimulayo kuzo zonke izinhlangano, kodwa lapho ucabanga ukuthi nguwe kuphela ubalulekile ulephutha. Kunjalo nina ma-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian, i-Luthela, i-Pentecostal, i-Assemblies of God, i-Church of God, noma ngabe uyini, unabantu abakhulu kuwo wonke, unabantu abakhulu kuwo. Kodwa ungalokothi uthole umqondo ukuthi awuzukuhlanganyela nomunye futhi uhlale ungaleyo ndlela. Awusoze wakwenza. UNkulunkulu uthanda ibandla lakhe lonke, wonke umzimba kaKristu, futhi lapho asebenza khona. Manje mqapheleni noNathaniyeli wayephumule kulokho futhi wathi kungaba khona okuhle okuvele eNazaretha na? Ngicabanga ukuthi uFilipu umnika impendulo ezedlula zonke eyayinganikezwa wathi woza ubone. Ah, ibandla lami alibambisani. Lokho kunendaba woza ubone noma kanjani. Futhi uma uNkulunkulu esebenzana nawe, akukho okwenele ezweni ukukudedisa kuKristu. Akukho lutho oluyokuvimbela kuye. Uma ngiphakanyiswa, ngiyodonsela bonke abantu kimi. Yilokho akusho. Futhi manje qaphelane wathi woza ubone. Manje ake sibabhekisise lapho bezungeza. Kwakungama mayela ayishumi nenhlanu ukuzungeza intaba. Kubathathe uhambo losuku ukuya nokubuya. Futhi ngakho endleleni ebuyayo sengiyamuzwa uFilip ethi, uyasazi isizathu sokuba sazi ukuthi lona nguMesiya na? Uyakhumbula ngaleyo nkathi uthenga lezo zinhlanzi ezansi lapho kulowo mfo omdala ogama linguSimoni na? Oh yebo, lowo omdala umdobi ongazi lutho ongakwazanga kusayina irisidi yami na? Yebo, awuyazi kwathi nje lowo mdala umdobi ongazi lutho ekhuphukele ebukhoneni balo Mesiya wamtshela, igama lakho nguSimoni negama likayihlo nguJonase. bekungeke kungimangaze Nathanayeli ukuthi lapho ungena ebukhoneni bakhe ubengeke kutshela ukuthi ungubani nawe. Ubonakala sengathi uyazi, wehlukanisa umoya wabantu, uyazi ukuthi yini kubantu, uyazi ukuthi yini indaba ngabantu. Futhi lapho benyuka uJesu enqubweni yakhe ejwayelekile, mhlawumbe wayemi emgqeni womkhuleko, bese kuthi-ke ngenkathi uFilipi enyukele ebandleni emletha emhlanganweni ngalobo busuku noma imini noma ngabe kwakunini, wenyukela ebukhoneni okokuqala kuba ake abone uJesu. Bekusisana uJesu izolo, uJesu wathi, beka umIsrayeli kungekho nkohliso kuye. Awu, wena uthi wayegqokile, qabo qabo wayengaba ngum-Arabu, wayengaba ngumGreki, bonke bagqoka ngokufanayo, bafaka imishukulo nezingubo ezinde, izingubo ezinde, bona abantu abanesikhumba esimnyama. Wayengaba ngum-Arabu noma wayengaba ngobuzwe obuningi, kodwa wathi ungum-Israyeli nolungileyo, umuntu oqotho okungekho nkohliso kuye. Ngani kwakheqa lowo mJuda ezinyaweni zakhe, waze wathi, Rabi, Thisha, uke wangibona nini na? Ungaze nini na?
And Jesus said, before Philip called you, I saw you when you were under the tree.
Futhi uJesu wathi, ungakabizwa nguFilipu, ngakubona ngenkathi ungaphansi komuthi. Lowo kwakunguJesu izolo, ileyo ndlela azibonakalisa ngayo yena uqobo phambi kweJuda. Thola noma imuphi omunye umbhalo lapho ake azazisa khona nganoma yiphi enye indlela ngaphandle kwaleyo ndlela, yileyo ndlela kuphela enza ngayo. Manje bhekisisani nakho ukuzwakalisa kwejuda leqiniso. Lathini leli juda leqiniso ngokuthi isimangaliso senziwa kubani na? Wathi, Rabi, uyindodana kaNkulunkulu, wena uyinkosi ka-Israyeli. UJesu wathi, ngoba ngikutshele lokho, uyangikholwa na? Uzobona izinto ezinkulu kunalokhu. Kodwa kwakukhona labo ababemi eduze bengcwele kakhulu, ibandla lomthetho elokuqina iDDD PH ophindwe kabili uLD, bemi bonke eduze. Futhi niyazi ukuthi bathini na? Babefanele bakuphawule ngokuthile, kodwa amehlo abo ayephuphuthekile, iBhayibheli lasho kulokho. Manje nakho okwashiwo yiJuda leqiniso langempela, uNathanayeli wayemele ikholwa leqiniso. UJesu wamqonda njengekholwa, futhi ngenkathi uJesu emtshela ukuthi waye kuphi ngaphambi kokuba eze emhlanganweni, wazi ukuthi leso kwakuyisibonakaliso sikaMesiya. Uma leso kwakuyisibonakaliso sikaMesiya izolo, isibonakaliso sikaMesiya namhlanje, uzofanele aziveze ngendlela efanayo uma engumesiya, uMesiya ofanayo. Lawo maJuda ameduze athi, lo muntu ungumbhuli, uBhelizebhule, uBhelizebhule uyinkosana yodeveli ongumbhuli. Sonke siyazi ukuthi ukubhula kungokukadeveli, ngakho wathi, lo muntu usho lezi zinto ngoBhelizebhule.
Now listen to what Jesus said.
Manje lalelani ukuthi uJesu wathini. Nakho ukuzwakalisa kwakhe, ngane ongumKristu nomngane oyisoni futhi. Ngiyanithethelela ngalokho, kodwa ngamazwi amaningi kakhulu, ngolunye usuku uMoya Ongcwele uzofika futhi uzokwenza into efanayo. Futhi lawo okhuluma izwi elilodwa elimelene nawo akasoze athethelelwa kuleli zwe nasezweni elizayo. Ngabe wakusho na? Manje-ke hlobuluni lwendawo okusifaka kuyo na? Izwi elilodwa elimelene nawo ngokuba uMoya Ongcwele ulapha iminyaka eyizinkulungwane ezimbili ukuba zibonakalise. Nanku umbhalo wakhe olotshiwe ophathelene nakho. Lezo zinsuku babefanele bakwazi ngesambulo, namhlanje nikwazi ngezwi nangomoya. Ubaba ufune abanjalo abakhuleka ngomoya nangeqiniso. Niyabo, kulungile. Nakhu la sikhona. Manje lawo maJuda siyazi ukuthi kwenzekani kuwo, kodwa ikholo langempela asimlandele, sikhubeke kancane asiphenge ngalo kuJohane Ongcwele isahluko sesine. Khona manje singuJohane Ongcwele wokuqala, uJohane Ongcwele wesithathu, uJohane Ongcwele wesine, noJohane Ongcwele wesihlanu. Manje khona phansi nje ngqo embhalweni ethetha nje impilo yakhe, indlela ayiphila ngayo nalokho akwenza, asimlandele. Manje kwakukhona izigaba ezintathu zabantu, kwakuyiJuda wezizwe nomSamariya, wayenqatshelwe kowezizwe. Akagaze nakanye ake akwenze lokho phambi kowezizwe.
Wow, we
Ngani na sasingabahedeni bangalezo zinsuku sasikhonze izithombe iAnglo-Saxon yayinjalo. Qaphelani manje lalelisisani manje ukuze ningakugeji lokhu. Lona ngu isho kanje inkosi uJesu ohambweni lwakhe wayenesidingo sokudlula ngaseSamaria futhi wahlala phansi emthonjeni okuyindawo encane ebonakala ngasikhathi sinye. Into enjengale ibiyoba lapha futhi kunemivini phezu kwayo. Nonke ebeni lapho niwubonile umthombo, umthombo waseSamaria. Banawo onke amazwe asempumalanga nemivini ikhula phezu kwawo futhi kukhona umthombo lapho khona ngumthombo womphakathi lapho abantu bomuzi beza khona ukuzokha amanzi. Kwakucishe kube yisikhathi sesemini futhi wathumela abafundi bakhe ukuba bayothenga ukudla. Bese phakathi lapho ngani owesifazane waphuma ake sithi wayengowesifazane omuhle obukekayo. Simazi njengonondindwa lowo ngowesifazane onegama elibi. Mhlawumbe wayelele usuku lonke ephumile ubusuku bonke ezulazula noma mhlawumbe wayengenakuphuma lapho abesifazane abahloniphekile wayekhona. Wayefanele aphume ngaleso sikhathi ukuyokha amanzi. Namanzi anesigwedlo sokwehliza imbiza futhi ine isibambo phezu kwalembiza yobumba ibhodwe bayayehlisa bese bekha amanzi. Ngibabonile bethatha futhi bebeke owodwa omkhulu ujeke ongamagalana amahlanu phezu kwekhanda labo owodwa enqulwini ngayinye. Bahambe behle ngesitaladi banqekuzise ikhanda labo bekhuluma njengoba owesifazane enza. Niyazi futhi abalokothi bachithe ngisho iconsi behamba nembiza ngapha nangapha magalana ayishumi nanhlanu amanzi behambisana ngqo beqoxa. Hawu lona owesifazane uyaphuma ukuzozikhela ibhakede lamanzi futhi lapho ebeka amahubu amancane azungeze isibambo sojeke futhi waqala ukwehlisa isigwedlo.
And said, woman, bring me a drink.
Iphimbo lakhuluma laselethi sifazane ngiphuzise futhi wabuka futhi wabona iJuda elihlezi laphaya iJuda eliphakathi nendima yempilo. Wayenamashumi amathathu nantathu kuphela kodwa iBhayibheli lathi wayebukeke namashumi amahlanu. Ngabe wena umdala kuno-Abrahama lapho ungumuntu ongakeve eminyakele ngamashumi amahlanu budala uJohane Mgcwele wesithupha futhi uthi ubone u-Abrahama na niyabo. Manje wathi nakho kuhlezi iJuda eliphakathi nendima yempilo nalona esifazane engumSamaria efundiswe kahle wayekholelwa kuNkulunkulu futhi wathi akusilo isiko sinokwehlukana ukuthi thina maSamaria namaJuda asinanhlanganyela omunye nomunye asidlelani ndawonye. Wathi isifazane ukuba bewazi ukuthi ubani obekhuluma nawe ubuyocela kimi amanzi ngikunika amanzi ungeze ukuzokha lapha. Wathi uqonde ukuthi wena umkhulu kunobaba wethu niyabo uJakobe na wayeyikholwa elingum-Israyeli. Uqonde kusho ukuthi umkhulu kunobaba wethu uJakobe ohamba umthombo waphuza kuwo qobo lwakhe nezinkomo zakhe nabantwana baphuza kuwona. Nengxoxo yaqhubeka wayenzani uJesu na exhumana nomoya wakhe. Niyabo mpekisiseni ekugcineni ubuza ngokukhonza eJerusalema noma kulentaba. Wathi isikhathi siyeza lapho uNkulunkulu eyo kunalabo abangakhuleki kulentaba noma eJerusalema kodwa ngomoya nangeqiniso. Ngenkathi ethola lapho inkathazo yakhe yayikhona, bangakewaziyo ukuthi inkathazo yakhe yayiyini ngaphambi kokuba ngiyisho na. Wayephila ngokuphinda wathola inkathazo yakhe futhi mlaleleni wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha. Wathi mnumzane angina ndoda. Wathi usho kahle ngokuba ubune isihlanu naleyo ohlala nayo manje ayisiyo indoda yakho. Ngakho ke usho kahle. Manje wathi nina awusho ungubhelizebhuli ungumbhuli unokufunda engqondo. Qhaba mnumzane wayazi kangcono. Wayazi kakhulu ngoNkulunkulu kunoma uhafu wabashumayela e-United States wazi yena engunondindwa. Lalelani ukuthi wathini. Wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ngumprofethi. Manje uma uzobuyisela lelo gama emuva uzothola ukuthi ngukuthi umprofethi uMose athi iNkosi uNkulunkulu wenu iya kuvusa onjengami. Babebheke leso sibonakaliso. Wayenjalo noNathanayeli ayeka njalo onke amaJuda eqiniso ayekubhekile kodwa zonke izinhlangano ezinkulu nezinto babenokuthandwa ngabantu nezindawo zabo izinkulu futhi babengakubhekile okunjalo. kwakungesikho kokomoya kuhlala njalo kungabantu bakamoya ababona uNkulunkulu kuhlala njalo kungabantu bakamoya ababona izinto zikamoya umfo wathi esikhathini esingeside esedlule angikholelwa kuphulukiseni ngokukaNkulunkulu angikhathali ukuthi uthini ngathi impela cha akuthunyelwanga kwabangakholwayo kwathunyelwa kulabo abakholwayo kuphela impela kungokwekholwa nje impela awukwazi ukukubona wayesethi ngiyabona ukuthi ungumprofethi thina amasamariya siyazi siyafundiswa siyakholwa kwembuliwe kithi siyazi ukuthi nxa umesiya efika uyositshela lezi zinto kodwa wena ungubani na wathi nginguye okhuluma kuwe wawisa imbiza yakhe yamanzi washo wangena emzini wayesethi wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile akuyena yini umesiya lona na wayazi kakhulu ngoNkulunkulu kunokuba ngiyasho futhi abashumayeli bazi wayazi ukuthi leso kwakuyisibonakaliso sikamesiya abafundile abantu abayizifundiswa zangalolo suku bathi ungubhelizebhule namhlanje bathi ngukubhula noma ukukhwelwa amademoni bengazi ukuthi babeka uphawu isiphetho sabo saphakade siyazi lapho umesiya efika uyositshela lezi zinto kodwa wena ungubani na wathi nginguye
And she said, isn't this the very Messiah, the man that told me the things
Wayesethi lona kusuye yini umesiya impela indoda engitshele izinto engizenzile na manje ngabe wazi kakhulu ngakho kunoma kwazi abashumayeli na abashumayeli bayofika futhi balalele futhi bathi ah umpedo lokulokho lowo wesifazane wakubona futhi wathi leso yisibonakaliso sikaMesiya wangena emzini wayesethi wozani nibone lo muntu futhi kumbulani akenzangazi mangaliso wabatshela nje ngqo ukuthi wayengubani naleso kwakuyisibonakaliso ukuthi wabazisa ukuthi wayengumesiya ngoba uPhilip wehla kamuvanyana kulokho futhi wabamba imvuselelo futhi wafulukisa abagulayo kodwa lowo bekunguJesu Zolo uzofanele abe ngofanayo manje kumbulani akazange akwenze lokho phambi kwanoma yimuphi owezizwe wakwenza kuphela kumJuda nomSamaria uthi umSamaria wayengowohlobo uhafu olwalukholelwa kuJehova kodwa abezizwe babengabahedeni kodwa iBhayibheli lathi umprofeti wathi kuyoba khona usuku olungayikuba ubusuku noma ubumnyama ubumnyama noma ukukhanya kodwa ngesikhathi sokuhla kuya kuba ngokukhanya manje uChristopher naye owaveza amandla akhe nenkazimulo empumalanga futhi njengoba ilanga liya empumalanga entshonalanga kube usuku olumnyama sibe nezinhlangano senze izifundiso ezinkulu sinabantu ukuba bavume uJesu ukuthi unguKristu basindisiwe ezonini zabo kanjalo njalo kodwa khumbulani impucuko ihambe nelanga impucuko iqala empumalanga iye entshonalanga futhi manje impumalanga nentshonalanga sekuhlangene ndawonye kodwa umprofeti wathi kuyakuba ngokukhanya kusihlwa manje uJesu ofanayo owazazisa yena uqobo kumaJuda namaSamaria wayembheke ukuba fike ngalolo suku abezizwe babengambhekile ukuba fike ngoba babengabahedeli kodwa babebheke yena ukuba afike futhi leyo ndlela azibonakalisa ngayo yena uqobo kodwa uma edetela abezizwe ngalolo suku bedlule nje nezinhlangano zabo zebandla nezixuku zabo ezinkulu namalunga abo kanjalo njalo nayo yonke isayense yabo yezenkolo bona ke wenza ukungalungile ngekathi ezibonakalisa kubo bobabili iJuda nomSamaria futhi akenzi okufanayo kwezizwe ekuvaleni konyaka wabo wazibonakalisa kanye uzofanele enze okufanayo okuvaleni konyaka wabezizwe noma wenze iphutha ngekathi ezazisa yena uqobo emuva lapho ngaleyo ndlela wathi nina kuseyisikhashana izwe lingabi lisangibone lokho niyongibona ngokuba ngiyisabizane somuntu ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe
And the works that I do shall you do also.
Nemisebenze ngiyenzayo mina nani niyakuyenza uJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade. Umunye futhi umbhalo engifuna ukunicaphunela wona kwakunosuku lapho owesifazane wayemedlulile ekhuphukela endlini yendoda ukuyophulukisa indodakazi yayo encane eyayifile.
And there was a little woman with a bloody
futhi kwakukhona owesifazane omncane onomopho ehlezi phezulu egumeni wathi ngikholwa ukuthi ungumuntu ongcwele uma kuphela ngingathinta ingubo yakhe ngizosinda
and she come down
futhi wehla futhi wahamba wadabula esixukwini waze wathinta ingubo yakhe Manje ingubo yasePalestine yayinengubo yangaphansi nengubo yangaphandle ilenga ixega ingubo ende manje angikaze ngizwe uma uthinta umphetho kwakungumphetho uthinta umphetho webhantshi lami angikuzwa neze ngokomzimba naleyo enkulu ingubo exegayo ilenga kuye nasemsileni wayo umphetho wayo akazange akuzwe ngenkathi lowo wesifazane omncane egaqa edabula lapho futhi wathinta ingubo yakhe akazange akuzwe ngokomzimba futhi wama washo njalo waseqalaza wathi ubani ongithintile na noPetro Mkhuza manje ukusola ukukhuluma ngokucasuka ngaye ngamanye amazwi into efanayo nokuthi ukhuluma ngani nkosina ubani okuthintile na awu buka sonke lesi sixuku esixhawula isandla sakho uthi sikumbambathe emhlane sawubona mfundisi unjani na kanjalo njalo uzosenzelani na ubani okuthintile na ngani wamkhuza.
But what did Jesus say? I perceive that I am not weak.
Futhi wamthola ngoba kwakungukukholwa kwakhe wayekade wayethinte ngohlobo olwehlukile lokuthinta.
Oh,
Dallas, Dallas, sebenzisa lokho kuthinta. Ungamthindi ngokuthi nje uthi ngi Presbyterian ngi Methodist ngi Pentecostal mthinde ngalokho kuthinta angakuzwa futhi waphenduka futhi wabuka lapho bonke bemi lapho bonke wayekuphika kodwa waqalaza waze wathola usifazane omncane ehlezi phandle ezethamelini futhi wamtshela inkathazo yakhe wayesethi ukukholwa kwakho kukusindisile. Akazange abone mbono kodwa ukukholwa kwakhe kuye eyindodana kaNkulunkulu kwakhipha umbono kuye. Yebo uma lowo bekunguJesu Zolo, iBhayibheli lasho, hhayi iTestamente elidala elisha, incwadi yamaHebheru, ukuthi uyena khona manje umKristu omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu. Ngabe kunjalo na? Awu khona-ke uma engumpristi omkhulu futhi engathintwa ukuzwelana nobuthakathaka bethu khona-ke uma engenzanga ngendlela efanayo enza ngayo izolo ngenkathi enza wazi kanjani ukuthi kwakungumpristi omkhulu ofanayo na leyo yifundise bukhali kodwa yibhayibheli. Ungahle ugxume phansi naphezulu uthi haleluya haleluya ngiyazi ngimthintile ungahle ukuba ukwenzile lokho kuhle kodwa uma engumpristi omkhulu ofanayo uyokwenza ngendlela efanayo enza ngayo ngalo nkathi uzokwenza kanjani na ngawe amagatsha akhe thina uyongena kithi futhi enze njengoba enza nje izolo into efanayo izolo nomuhla naphakade. Manje-ke uma esehambile bese kuthi-ke uma azimemezela yena uqobo kumJuda nakumSamariya labo ababembhekile ukuba afike kulowo nyaka futhi yileyo ndlela enza ngayo ngalo nkathi yileyo ndlela azimemezela ngayo yena khona-ke hlola imibhalo futhi ubone ukuthi lokho akunjalo yini. Bese kuthi-ke uma abezizwe babe neminyaka eyizinkulungwane ezimbili yokuqeqeshwa njengoba amaJuda ayenakho iminyaka eyizinkulungwane ezimbili selokhu kwaba yimbubhiso yanga phambi kokubhubha komhlaba ngamanzi izinto zenzeka ngemijikelezo yeminyaka izinkulungwane ezimbili iminyaka eyizinkulungwane ezimbili yokuqala uNowa wakha umkhumbi uzamcolo iminyaka eyizinkulungwane ezimbili yesibili uKristu uyafika lokhu ngokuphela kwabezizwe eminye iminyaka eyizinkulungwane ezimbili manje ekupheleni kwalonyaka uzofanele azimemezele ngokufanayo njengoba enza ngalo nkathi noma wenza iphutha uma akumemezela ngaleyo ndlela futhi wabadedela bazedlulela nje namakhulu abo amabandla amahle nezifundiswa ezinhle nakho konke uma engabuyi enguJesu ofanayo futhi enze into efanayo khona-ke akasuye uJesu ofanayo uma ekwenza unguJesu ofanayo manje ngabe unguye noma akasuye na bangake okholwayo ukuthi usenguye na. Ngiyaqonda ukuthi ngimi kuphi lapha na yisiphiwo sobuNkulunkulu bukani kulele lapha kulezi zinhlaka imibhede izinhlaka izihlalo ezinamasondo ukuba-ke bengingathatha futhi ngime kuleli pulpiti izinyanga ezisithupha futhi ngingasukeleze futhi sonke sihlale siphapheme na bengingekwazi ukusho izinto engibone iNkosi uJesu izenza phakathi kwabagulayo nabahluphekile nabantu abafayo ucongressman upshow ngiyohuyo angikwazanga nje ukukuqala ndawo zonke ezinsuku ezimbalwa nje ezidlule khona phezulu lapha eChicago kwakukhona owesifazane ehlezi phandle ezethamelini ekhuleka owesifazane oyikhaladi nomoya ongcwele waphenduka futhi wathi kuye wathi nenekazi emuva lapho unesifo sokuvuvuka kwesibindi wamtshela ukuthi igama lakhe lalingubani wathi okukhulekelayo ngudade wenu eLittle Rock eArkansas usesikungweni sezinhlanya uhlanya oludlangayo lungqubuza ngekhanda ezindongeni wathi kade elapho kusukela eminyakeni eyishumi selokhu kwashintsha impilo ukuya esikhathini futhi lowo wesifazane wacishe waquleka khona-ke kwasukuma kwasekuthi isho kanje inkosi wavele waswanguluka nje ngakusasa kuseni umetroni wakhipha wesifazane sibhedlela njengesiku lesiphilile ngoba usuku besibili wema imsamo futhi wafakaza ngenkosi unkulunkulu engene ekamelweni kwakukhona esifazane omncane wasesweden ehlezi phezulu lapho wathi kumfana wami ubili wathi bili nginike ikhadi lomkhuleko nomfowethu osborn waye lapho ngalobo busuku nesithombe sakhe iblack gold lo ukuthi usibiza kanjalo nomunye wesifazane wathi kamuva wabona lowo wesifazane umncane ebandla ehla futhi eya esikhwameni sakhe semali ukuba anikeze lowo umnikelo ukuthi unyebe nkolo manje lokho kwakungesikho okwenza isimangaliso awudingi ukunikeza upeni owodwa kukho noma lutho olunye ufanele ube nokukholwa kuNkulunkulu akusikho ukuthi ubeka kangakanani epuletini lenkongolozelo ukuthi kungakanani onakho lapha enhliziyweni yakho ngakuye kuyilokho-ke ngakho wehla wasekhipha yile mali futhi lokho yi futhi wathi pili unganginika ikhadi lomkhuleko na wathi dadewethu angazi ngizobona ukuthi uliyo nojini banalo yini abafana bami bakhipha amakhadi nabo ngakho wathi wabuyela emuva akukho namunye wabo wayenalo futhi wathi awu dadewethu kusase busuku hlangana nami lapha uthole ikhadi wathi kulungile sithandwa esinomoya omuhle kakhulu isalukazi futhi wabuyela emuva wangena e-Lentech lapho abantu abayizinkulungwane eziningana babehlezi khona futhi ngalobo busuku ngathi ngisami lapho umoya ongcwele waphenduka futhi wathi owesifazane omncane ohlezi lapho egqoke encane ingubo kakaliko ukhulekela umnyeni wakhe ongumhambisi wesitimela emzileni wesitimela unendlebe engezwa kodwa isho kanje inkosi manje nje iyavuleka wabuka iwashi lakhe futhi lapho efika ekhaya kwakukhona umyeni wakhe edazuluka futhi ememeza wathi sithandwa indlebe yakho ivuleke ngasiphi isikhathi na wathi bengihlezi sihlalweni sami impela nje umzuzu ofanayo inkosi yathi kwenze bekungaleyo ndlela bekuhlala njalo kungaleyo ndlela futhi kuyohlala njalo kungaleyo ndlela kuyafana lapha pili unalo ibhuku lakho lezithombe nezinto na lapha nginakho lapha manje ezinsukini ezimbalwa nje ezedlule nangumfowethu udokotela Veli lapha ubehlezi emhlanganweni nosifazane omncane ebandla unekhadi lomkhuleko inombolo yakhe ayibizwanga wayehlezi emuva ngemuva ekhala ngoba ikhadi lakhe lomkhuleko alibizwanga wayephethwe uhlobo oluthile lwesithuthwane inkathazo yenhliziyo nesithuthwane futhi wayenesithuthwane nenkathazo yenhliziyo isithombe sakhe sisekhasini loku kala lephepha bakuphosa kwithelevishini ndawo zonke kuzo zonke izifunda zase-New England kwaya kwi-Associated Press futhi nakho kwakulapho wesifazane omncane ehlezi emuva lapho ngangikhuleka ngibhekisisa abantu emva kwesikeshana ngibone lokho kukhanya kuhamba kuzungeza nisibonile isithombe sakho anisibonanga na umfowethu Gordon Lindsay nabanye wayesezansi lapho ngenkathi sathathwa nansi indoda evele ejalimane nansi khona manje yayilapho ngenkathi sithathwa kathathu yikamera yaseJalimane ngale Switzerland sithathwe yikamera yaseSwiss kuyini na leyo nsika yomlilo efanayo eyalandela abantwana bakwa-Israyeli uyakukholwa na bukani ngenkathi eselapha emhlabeni bangake waziyo ukuthi leyo kwakuyinsika yomlilo eyalandela abantwana bakwa-Israyeli ehlane ukuthi kwakungukristu ingelosi yesivumelwano na kulungile futhi bangake waziyo ukuthi lowo kwakungujesu ekujesu lowo moya ofanayo na bukani ngenkathi bembuza ujohane ongcwele wesithupha kunakeni bathi uthi umkhulu kuno-abrahama na futhi basho ukuthi ngani uneminyaka engamashumi amahlanu kuphela kudala namanje wathi engakabibikho u-abrahama ngikhona unginguye wayesesihlahleni esivuthayo ngabe kunjalo na insika yomlilo ngenkathi lapha emhlabeni wathi ngavela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu ngabe wakusho na bese kuthi-ke uma avela ensikeni yomlilo wabuyela kuyo futhi emva kokufa kwakhe ukumbelwa nokuvuka uPawulu ongcwele waye esendleleni yakhe ebhekezansi eDamaseku futhi obukhulu kukhanya kukhanyayo kwashaya ebusweni bakhe futhi kwamphuphuthekisa akukho nomunye wabo owakubonayo uPawulu wakubona kwamphuphuthekisa wawela emhlabathini yini lenseke yomlilo futhi na Sawulu Sawulu ngizingelelani na ngubani wena Nkosi na nginguJesu ngabe kunjalo na Ngikathi Petro esetilongweni wayengubani owangena lapho na lokho kukhanya kwahamba phambi kwakhe wavula umnyango impela kwakuyikho wabuyela emuva entsikeni yomlilo lokho kwakungalelo suku lapha usenguye namhlanje nasi sithombe sakhe sithathwe ngisho nayiso lomshini wekamera akusiyo isayense ephathelene nengqondo kungamandla nokuvuka kukaKristu ophilayo ohlala efana kusukela etestamenteni elidala itestamente elisha nanamhlanje kuyafana nje wena othi Branham ngingethembela kulokho na umvini uyothela isithelo esifanayo uma lowo kwakungumoya ongcwele leyo nsika yomlilo kuKristu eyamenza ahlukanise umoya futhi enze lokho uma ekithi kulobu busuku njengoba sithi unjalo uzokwenza okufanayo noma akasuye uKristu ofanayo nango njengoba izigidi zebandla zikwazi izigidi zabantu bebandla ziyakwazi manje izwe lesayense liyakwazi esinye silenga eWashington DC ehole lobuciko bezenkolo okungukuphela kwesidalo singaphezu kwemvelo esa ngesa chetshula emhlabeni wonke uGeorge J. Lacey weFBI imilobo yeminwe nemibhalo lapha eHouston eTexas wasihlola kunjalo futhi wabeka okungokwakhe niyakubona okubhalwe kukho encwadini lelo yiqiniso yebo mnumzane okuwukuphela futhi eTalimane bathi babefuna ukubona ukuthi babengasithatha yini sithombe futhi bama lapho futhi sasisekudleni kwasekuseni okukhulu lapho iDutch Reform ngeluthela nazo zonke izinhlobo zebefundisi futhi babengibuza naleli jalimane lathi ngingazithatha izithombe na eLouisiana enye yalawo makamera makhulukazi yasejalimane anerola kuyo ngathi angahle akuvumele mnumzane angazi wakwenza eMelika kabili noma kathathu ngathi angahle akwenze angazi ngakho ngase ngithi uma eqala wathi ngingasithatha isithombe na ngathi akusikho ukubaneka na wathi qhabo mnumzane akusikho ukubaneka kuyisithombe sithule nje singadingi ukuba nokubaneka ngathi kulungile ngoba angifuni ukubona ukubaneka ungazithatha izithombe kusaqhubeka ngoba kungukukhanya qobo lwakho futhi ngakho ngaleyo nkathi nje ngakuzwa kuza ngathi kulungile mnumzane nango ngase ngisukuma ngathi wena omi lapho ugqoke lokhololo wamaRoma njengompristi ngathi awusuye umpristi ungumholi wamakhomanisi ayizinkulungwane ezingamashumi amathathu nambili futhi wawela ngaphesheya emsa itafula lakhe kanjalo wathi kunkulunkulu wami kunjalo mnumzane ngathi awusuye umjalimane kanjalo awusuye umswisi kodwa ngumtaliyane wathi kunjalo ngathi isizathu sokuba ungakaze udle ukudla kwakho kwasekuseni ingoba unezilonda esiswini wathi uNkulunkulu ngihawukele futhi khona lapho uNkulunkulu wamkhulukisa leyo enkulu ikamera yaseJalimane ithathe isithombe ngokukhulu kushesha eyayinga kwenza nalelo Jalimane la futhi uma lehla ngo laselizifaka kwi-acidi laselisiveza nakho kwakungumoya ongcwele insika yomlilo wehla nakho lapho wagcoba khona futhi nakho lapho owabuyela khona emuva
izinkulungwane ezingamashumi amahlanu zemukela uKristu njengomsindisi womuntu siqo impela uhlala efana
ngiqedela indatshana yami wesifazane omncane ehlezi lapho waye nekhadi lomkhuleko kodwa inombolo yakhe ayibizwanga futhi wathi oh uNkulunkulu uqala ukukhala futhi ekhuleka kuye Ngokushana umoya ongcwele waphenduka wangijikisa ngabona lokho kukhanya kuhamba kuzungeza phezulu kwesifazane ngaqhubeka nokubhekisisa kwaze kwabobokela embonweni ngathi unesithithwane nenekazi inkosikazi sibanibani yebo inkathazo yenhliziyo yebo washo ngathi ngaphandle kwalokho umyeni wakho usezibhedlela so magade bona futhi bamnikela ukuba afe futhi sesibuyele sibucayi futhi wacishe waquleka wathi iqiniso lelo Ngathi kodwa isho kanje inkosi ingelosi yenkosi imi ngasembedeni wakhe khona manje futhi impulukisile futhi uyaphila futhi uphile sakanga lomzuzu namaphephandaba ayequkethe udaba lwakho ngalokho kusempela kulandelayo wakhishwa esibhedlela somakade bona futhi wathunyelwa ekhaya njengesimangaliso senziwe kuyini na wena uthi lowo kwakungumfowethu Branham umfowethu Branham wayengenalutho olunye lokwenza lokho kunoma wena wenza izansi lapha lase Texas lowo nguJesu Kristu onguye izolo lomuhla naphakade uhlala enguye. Asikhuleke Nkosi uNkulunkulu inhlanhla nje pho ukukhuluma ezethameleni yezika nje nakuba ngizwa ukuthethisa ngezinye izikhathi emoyeni kuphela okokuqondisa ukuthi abantu bangavilaphi inkosi. Let them know that I love them. Mabazi ukuthi ngiyabathanda futhi ngibayazi ukuthi wena uyabathanda kodwa Nkosi ukuze bavuswe baphume kulokhu ukuncipha kakhulu ibandla lingena kukho umqondo wabo womoya usuqalile. Babone izinto eziningi kakhulu kuba babendikindiki njengomfana omncane engakhuluma ngayo uNkulunkulu nokuthi ukubandikindiki kuhambe kulobu busuku. Gcoba amehlo ethu ngomuthi wokugcoba amehlo. Gcoba izinhliziyo zethu ukuba sikholwe. Gcoba incubu yakho Nkosi ukuze ngikwazi ukuzinikela kulowo moya ongcwele omkhulu owalandela abantwana bakwa-Israyeli. Futhi khona ke wabonakaliswa enyameni futhi wemukelwa phezulu enkazimulweni futhi wathumela umoya wakhe emuva owabiza uPawulu endleleni eya eDamaseko futhi wenzela amaJuda lokho futhi silapha ekupheleni kwabezizwe futhi kuya kuba ngukukhanya kusihlwa hayi okunye ukukhanya ukukhanya okufanayo uJesu ofanayo owakhombisa ukukhanya emthunzini ofanayo wendodana ithunzela ifanayo le ndodana efanayo iyabonakala impumalanga likhanya intshonelanga uNkulunkulu kwangathi kungedlule phezu kwekhanda labantu futhi ngasenhliziyweni yabo kodwa kwangathi kungangena ezinhliziyweni zabo kulobu busuku futhi sisize manje Nkosi njengoba wonke amazwi ebengingawasho abengeke neze asho kakhulu njengezwi elilodwa oyolisho khuluma nje Nkosi njengoba thina ibandla lakho sizinikela akunendaba ukuthi ubuyosebenzana kangakanani nami baba uma abantu bengayikukholwa ungasebenza kanjani na ngokuba wayezweni lakho uqobo nemisebenzi eminingi yamandla awukwazanga ukuyenza ngenxa yokungakholwa kwabo futhi Nkosi uNkulunkulu sazi okuningi kakhulu inkoleloze nobuhlanya obedlule emabandleni amaningi kakhulu amakholwa abangakholwayo nabazenzisi wedlule ebandleni Nkosi izinto eziningi kakhulu uNkulunkulu abantu abampofu bakhubazekile abazi ukuthi bakholwe yini kodwa uNkulunkulu vula amehlo abo kulobu busuku embhalweni nasebukhoneni bukaJesu ukuthi leli qembe likhulu labantu lapha eDalase namazwe akhelene lingahle libuthane ngasendodaneni yakho ethandekayo uJesu.
Are we asked in his name and for his glory? Amen.
Ngokuba siyakucela egameni lakhe nangenkazimulo yakhe. Amen.
I've just talked a long time to you.
Ngikhuluma isikhathi eside nje kini nginokwethuka impela nginenza nibe nokwethuka futhi imani kulokhu nje cishe imizuzu emihlanu futhi nibheke ukuthi kwenzekani. Into eyodwa umbono wodwa uzothatha kuningi kuwe kunamahora ayeshomi okushumayela njalo njalo. Niyazi umbhalo ufundisa lokho amadoda akamoya njalo athathwa ngokuthi aguliswa yimizwa. Benikwazi lokho na? Kuthiwani ngombhalo wamaculo waseMelika uStephen Foster na wabhala amaculo omdabu awedlula onke esake saba nawo iOld Black Joe neSwanee River. Waye yokwenze njani lapho kuphefumulelwa kumshayana waye ngena kulokho kuphefumulelwa lapho ephuma kukho waye yodakwa futhi ekugcineni wabiza inceko wathethereza wazibulala. Bukani William Cooper ngama ngasethuneni lakhe nomfowethu Lindsay eLondon eNgland esikhathini esinge sinto esedlule ngakhale zingembezi ethuneni lakhe wabhala lelo culo elidumile. Kukhona umthombo ogcwaliswe ngegazi elimuncwe emithanjeni kaEmmanuel lapho izoni zibhukuda ngaphansi kwethandala lisusa onke amabala azo elisono. Wayecabangani eNgland na uguliswa yimizwa wathi nje angaphuma kulokho kuphefumulelwa wazama ukuzibulala emfuleni kunjalo. Bukani John umprofeti emva kokuba esesiswini somkhomo izinsuku ezintathu futhi ngenkathi umoya umshile futhi wayehlezi phezulu entabeni wakhulekela uNkulunkulu ukuba athathe impilo yakhe. Kuthiwani ngo-Eliya ngenkathi umoya wawuphezu kwakhe nemibono wathi ngenze konke lokhu ngokuyala kwakho futhi wabiza umlilo uphuma ezulwini nemvula ivele ezulwini waseke gijimela ihlane kwakuyizinsuku ezingamashumi amane wayengazi ngisho nokuthi wayekuphi. Ezulazula ehlane noNkulunkulu wamthola ehlehlele emgedeni. Niyabo uNkulunkulu njalo uyafika uyaligcina izwi lakhe kodwa izikhathi eziningi kwehluke kancane kulokho othisha basifundisa khona. Niyabo kwakungaleyo ndlela ngenkathi efika kokuqala kuhlala kunjalo. Manje ngokwazi kwami wonke umuntu kulendlu uyisihambi ngokuphelele kimi ngaphandle kokamnumzane Veli lapha nalamadoda ahlezi lapha. Bangakwazi phandle lapho ezethamelini angikwazi angazi lutho ngawe na phakamisani izandla zenu angazi neyodwa into ngani impela ngikwazi. UBilly ungitshelile ngenkathi ngenyuka emizuzwini embaledlule ukhiphe amakhadi omkhuleko ayikhulu esikhashaneni esedlule. Ngikholwa ukuthi uthe bekuyikhadi lomkhuleko uphi elincane linokuthi imikhankaso kaBranham ngakolunye uhlangothi. Uhlangothi olulandelayo lunohlamvu uphi futhi linelokuqala kuya ekhulwini. Sizobamisa umugqa labo bantu futhi sibakhulekele. Manje asikwazi ukuba nokuphuthuma bagcwele sonke isakhiwo. Sifuna ukukunikeza ngokusemthethweni. Manje lapho ngibiza inombolo yakho woza nje uma ungakwazi phakamisa isandla sakho. Uma ungakwazi kuhamba omunye uzoza kuthwale. Kodwa njengoba ngibiza inombolo yakho phakamisa isandla sakho noma bheka futhi uma omunye engaphendule khona-ke buke ikhadi likamakhelwane wakho angahle abe isithulu nesimungulu angakwazi ukukhuluma noma azwe noma angakwazi ukunyakaza. Buka futhi ubone ukuthi banalo yini.
Who has prayer card? Turn it over.
Manje ubane nekhadi lomkhuleko liphendule linophikulo njengophelephele uphi wokuqala. Ubani onalo na? Phakamisa isandla sakho esakhiweni uphi wokuqala wesifazane emuva le ngemuva yohlala lapha nenekazi. Elesibili uphi elesibili ungathi phakamisa isandla sakho na lona wesifazane lapha.
Well, just bring him right down across the platform right there. All right.
Awubehlise nje ngoba nqamule emsamo khona lapha kulungile. Elesibili kulungile. Mfowethu Veli yehlela lapho. Elesibili elesithathu ubani onophi elesithathu na? Phakamisa isandla sakho unophi elesithathu na yehlela lapha ngodade wethu.
Number 4 P like in Paul. P number
elesine uphi njengakuPaul. Uphi elesine ubani onalo na phakamisa isandla sakho. Ungasiphakamisa isandla sakho noma ubuke ikhadi likamakhelwane wakho nagqalaza manje. Umunye unalo ehlezi lapha futhi mhlawumbe akakwazi ukusukuma. Nangu umntwana omncane obengekwazi ukunyakaza. Ngiyazi abakwazi. Uphi elesine phakamisa isandla sakho ngiyacela. Uma bese sakhiweni futhi befisa ukukhulekelwa ngaphakathi noma ngaphandle phakamisa isandla sakho ngiyacela. Ubani nekhadi lomkhuleko uphi elesine na? Manje buka ikhadi likamakhelwane wakho. Wonke umuntu ugqalaza kubantu one abahlezi eduze kwakho ngoba kungahle kube ngumuntu ohlezi lapho isithulu isimungulu ongakwazi ukukhuluma ukuzwa. Niyabo senilitholile na?
P number 4
uphi elesine kulungile. Mhlawumbe baphumile bayabuya emzuzwini sizolinda umzuzu.
Number 5
elesihlanu ubani onophi elesihlanu ungasiphakamisa isandla sakho na elesihlanu kulungile.
Number 6 over here. Number 6 over here.
Elesithupha ngapha elesithupha ngapha elesikhombisa elesikhombisa kutele ngemuva kulungile woza. Elesishiyakalombili niyabo akusiyo inkundla yezemidlalo manje sisendlini yokukhonzela. Sibone nje ukuthi ufanele nonke wozani ngokukhulu kushesha ningakwenza. Elesishiyakalombili elesishiyakalolunye phakamisa isandla sakho ngokushesha. Elesishiyakalolunye lutho kwamanje.
Bukani amakhadi enu manje kungahle kube ngumuntu oyisithulo futhi ongakwazi ukuzwa isimungulu ongakwazi ukukhuluma okubazekile ongakwazi ukuhamba sizothela umuntu lapho ukuba akuthwale akukhuphulele lapha elesishiya kalolunye manje lokho yilipi linye ebelishoda na isishiya kalombili nesishiya kalolunye omabili awekho na ini kukhona elilodwa elingenda ndawo emuva elesine ngikholwa ukuthi bekuyilo elesine ngabe lilapha kwamanje na elesine isishiya kalombili nesishiya kalolunye bangane anifanele ukuthatha amakhadi uma ningeza ukuwasebenzisa niyabo anike omunye ozoba lapha kulungile ini isishiya kalombili lilapha isishiya kalolunye elesishiya kalolunye
5 is gone 4 has appeared but 5 is gone.
Owesihlanu uhambile, owesine usebonakalile, kodwa owesihlanu uhambile, elesihlanu. Ubani nekhadi lomkhuleko uphi elesihlanu na? Bukani mhlawumbe omunye akakwazi ngishona ukukhuluma isingisi kulungile. Ngabe yilelo nenekazi lapho elisukumayo, ngabe line lesihlanu na? Isishiya kalomlunye kulungile. Libiziwe liletheni ngapha nenekazi.
All right. Number 10.
Bulungile eleshumi ungasukuma na
10 all right 11 12 that's right
ishumi kulungile ishumi nanye ishumi nambili kulungile ishumi nambili ishumi nadathu kulungile ishumi nane ubani oneshumi nane na kulungile ishumi nantano ishumi nesithupha ishumi nesikhombisa ishumi nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalombili kulungile ishumi nesishiyagalolunye amashumi amabili nantathu amashumi amabili nesithupha, amashumi amabili nesikhombisa, amashumi amabili nesishiyagalolunye, amashumi amathathu, amashumi amathathu nanye, nambili, nantathu, nane, nanhlanu. Bangaki esibathulayo phandle lapho manje na asifuni abaningi kakhulu abami emgqeni bonani ukuthi bangaki abangekho lapho manje umzuzwana nje ngisabalendile woza ungitshela ukuthi bangaki abangekho lapho omunye wenu manje umzuzu nje manje nonke lapha bangaki olapha ungenalo ikhadi lomkhuleko futhi nifuna uJesu aniphulukise na phakamisa isandla sakho
everywhere
kulungile ndawo zonke manje uhlala enguye izolo lomhlana phakade uma uzokholwa phandle lapho awudingi ukuba ube lapha abantu phandle lapha akwenzi imehluko ngokuthi ngabe uphandle lapha noma cha phakathi lapha lokho akunendaba kodwa uma nje uzokholwa lapho okhona futhi ungumkhristu omkhulu onokuzwelana nobothakathaka bethu angeke yini yaziphathe ngokufanayo akwenzayo ngokufanayo nje na uzofanele enze ngokufanayo nje kulungile manje iba nokukholwa ungangabazi ukholwa ngenhliziyo yakho yonke kulungile Billy, bangaki ongekho na phezulu elesihlanu alikaze libonakala ngabe noma ubani onekhadi lomkhuleko lesihlanu yilelo kuphela elingabonakalanga ikhadi lomkhuleko lesine lelesihlanu noma uthe lesihlanu na elesihlanu ikhadi lomkhuleko lesihlanu ngabe leyo ntombazanyana inalo ikhadi na noma imuphi wabo na akulona elesihlanu na ngiyakuzonda ukushiya noma ubani ngaphandle kulungile khona ke manje angifuni nizula zule ngifuna nihloniphe ngokuzithoba ngempela nithole izihlalo zenu futhi nihlale phansi futhi nithule ngempela manje nithule ngempela manje niyaqonda izinto engizishilo kulobu busuku bangake okholwayo ukuthi ngiwucaphune ngokoqobo umbhalo izithembiso nokuthi uJesu waye yini nokuthi wethembisa ukuba yini na manje isikhathi sakho ukuba kukhonjiswe iqiniso noma iphutha iliphi ikhadi lomkhuleko nalo nenekazi na kulungile bonani ukuthi kuyini ezansi lapho hlola ikhadi lakhe lomkhuleko bese ubona ukuthi unani ezansi lapho
nibone ukuthi ngabe bekunguye yini uma ku angefoni ukufaka noma ubani kulokho yini awu ubende kati kodwa bekungesiyo inombolo bekufanele kube yiyo bekunge ntedele nje ahlale phansi lapho sizobiza bonke abanye emizuzwini embalwa nje empeleni ngakho nje nje hlala uthule ngempela kulungile kulungile manje kulewo na lowo wenu manje bukani inkosi yethu yabona omunye wesifazane wathi into engubo yayo namandla aphuma kuyo siyakwazi lokho kunjalo na kodwa kulokho wesifazane wathwelani na watshelwa ukuthi wayenomopho nokuthi kukhola kwakhe kwakumsindisile manje lokho kwakungesikho lowo kwakungesuye uJesu owabona umbono lokho kwakungukukholwa kwesifazane okwathinta uNkulunkulu kuKristu noNkulunkulu wabuhlonipha ukukholwa kwakhe kodwa ngenkathi uNkulunkulu enento ethize ukuba yenze njengokuvuka kukaLazaro lokho uLazaro wavuswa ngumbono uyakukholwa lokho na ngani uJesu wathi angenzile ukuthi aze ubaba angibonise ngabe kunjalo na bekisisana umbhalo lapha ukuthi wathini emi yethu neni likaLazaro wathi baba ngiyakubonga ukuthi usuvele ungizwile kodwa ngalaba abameduze ngiyakusho niyabo bukani wathi umngane wethu uLazaro lele wathi ufile ngenxa yenu ngiyajabula ukuthi bengingekho lapho kulungile manje khulekani nje ningayaluzi hlalani nithule ngempela futhi nikhuleke futhi uma uJesu ezokwenza manje ezithombeni zakho mfowethu othandekayo uma uzosithatha sithathe manje ungasithathi lapho ugcobo lufika ngoba ngokukhanya nebo futhi ngifanele ngilandele lokho kukhanya ngenxa yokukholwa uma ufuna ukusithatha sithathe manje uma kungukubaneka niyabo ngoba kuhamba kungene ngo niyabo ingelosi yenkosi ingumlilo okothi yo bangake kwaziye lokho na ngokukhanya yintsike yomlilo eyayisehlale nako ngivame ukuba nesiswadwa sibekwe lapha bangaki oke wabona isithombe sayo na ngabe bebenazo phezulu lapha emsamona kulungile manje lokho yi uma lokho ku uma sinjalo kulobo busuku yikho lokho uma si uma leyo kuyintsike yomlilo noma ubani uyazi ngobufakazi besayenze akusi mina owenza lokho ileyo ngelo senkosi awu uma kungukristu leyo ngelo sefanayo eyayikukristu eyayise sihlahleni sivuthayo ethenjiswe ukuba kowezizwe ngokufanayo nje njengoba yayinjalo ngalo nkathi khona ke iyokwenza into efanayo eyayenza ngalo nkathi ngoba umvini ngamunye uyohlambulula ngamagatsha wo khona impela ukuphila kusemvinini ngabe kunjalo na manje uma ezokwenza ngisho ukuthi uzokwenza kodwa uma ezokwenza into efanayo ayenza ngekathi elapha bangakikini abazokukholwa na kulungile manje bukani akunendaba manje angivumeli uma kukhona odokotela abahlezi eduze ngizisho ukuthi ngingumphulukisi noma ngithathe indawo yakho dokotela ngiza lapha ukuba ngikhulekele into eyodwa abantwana bakaNkulunkulu isiguli sakho mngani wami angizami ukuthatha indawo yakho dokotela lutho enhlobo ngikholwa ukuthi uyinceka kaNkulunkulu uma uyinceka kaNkulunkulu yeqiniso ngiyakholwa uma uthanda inkosi futhi uzama ukwenzela abantu ukuthize ngiyakuhlonipha ngempela mnumzane ngino dokotela bakhulu ngike ngahlolwa ngu noma ngaba nengcintiswano njalo ngaba kwamayo nabaningi babo futhi edolobheni lakithi uqobo odokotela bakahle bemithilampilo emikhulu njengodokotela semadea noma imuphi wenu mfonele ofunayo ngezindleko zami udokotela semadea womthilampilo omkhulu wasejeffersonville futhi umbuze ukuthi lokhu kuyiqiniso noma cha ubuze ukuthi kumenzeleni mbuze ukuthi leyo mibono iyenzeka yini noma yiziphi zezikhulu zedolobha noma aphi niyabo kuyikho ngempela mngani ngakho si uma efika sisebukhoneni bakhe manje lokho ngibuthakathaka okokuqala nje futhi lokhu kungenza buthakathaka kakhulu manje sihloniphe ngokuzithoba ngempela nje sihloniphe ngokuzithoba ngakho konke futhi manje qala ukukholwa uthi inkosi uma umfuthi Branham ecaphuna umbhalo ngiyazi akangazi noma lutho ngami kodwa uma lokho kuyiqiniso vumela nje umfowethu Branham asebenzise umoya wakho ukuphendula ungumphristi omkhulu uthi ngifuna ukukuthinta futhi ngizokuthinta Nkosi futhi uma umfowethu Branham engitshele iqiniso khona ke mali iqiniso kimi futhi uma ngiphenduka ake umfowethu Branham aphenduke futhi angitshele njengoba wenza ngoJesu wesifazane wayenomopho akusoze kwabakhona okunye ukungabaze engqondweni yami ngabe lokho kulungile ngokwenele na lowo nguwe ungenawo amakhadi omkhulu lomkhuleko phandle lapho wena ongeke ube semqweni omkhuleko ikhadi lomkhuleko lilutho kalula nje ukuqalisa ugcobo phakathi kwabantu ngoba amaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili enu lapha akakazi aye komunye wemihlangano ngaphambili niyabo ngiyawuzwa umoya wakho ngiyazi uyamangala niyabo
but now in the name of Jesus Christ.
Ngakho kodwa manje igameni lika Jesu Christ indodana kaNkulunkulu ngithatha wonke umphefumulo nomoya phakathi lapha ngaphansi kokulawula kwami ngenxa yengazibulo yakhe manje hloniphani ngokuzithoba. Ngabe lona owesifazane na nango owesifazane omi lapha eduze kwami kulobu busuku angikaze ngimbone owesifazane empilweni yami yonke ngokwazi kwami. Siyizihambi komunye nomunye sinjalo medium na sinjalo na uma sinjalo. Phakamise isandla sakho nje ukuze manje nandi iBhayibheli uma ufuna ukwazi ukuthi ngabe ubuKristu uma ezokwenza nabo ubuKristu futhi lona nguJohane ongcwele wesine wesilisa nosifazane bahlangene abangakaze bahlangane ngaphambili empilweni uJesu nosifazane emthonjeni.
And Jesus talked to her till he found
no Jesu wakhuluma naye waze wathola ukuthi hey yini kathezo yakhe futhi wamtshela futhi wakuqonda ukuthi kwakungumesiya ngabe kunjalo na manje nazi izandla zami angifungi ngoba angikukholwa naye akakukholwa manje osifazane angaba ngumkhohlisi angahle abe ngosifazane omubi angahle abe ngosifazane olungileyo angahle abe ngumKristu angahle abe ngumphiki inkolo angazi angahle abe nomdlavuza angahle angabine lutho angazi ukuthi yini osifazane angikaze ngimbone noma ngizwe ngaye.
But there's someone here.
Angazi lutho ngaye kodwa kukhona umuntu lapha waziyo nalowo nguye lapha manje uma efuna ngesiphiwo sobuNkulunkulu kuba nje ngizithobe futhi ngiziphumuze kushumayeleni umoya wakhe uze wehle futhi usho into ethize manje uma ngithe kulona wesifazane nenekazi haleluya uyagula uthi uNkulunkulu uzophulukiswa haleluya. Ubengakukholwa lokho lokho bekungalunga lokho kulungile lokho bekungalunga kodwa ubeyoba nelungelo lokungabaza lokho kodwa uma uke umoya ongcwele ubuyela emuva phansi empilweni yakhe eminyaka ukhipha into ethize aziyo ukuthi angazi lutho ngayo na manje ke kuthiwani ngalokho na futhi uma azi ukuthi bekuyini impela uzokwazi ukuthi kuzoba yini uma engasho ukuthi bekuyini khona ke usifazane makabe ngumahluleli nawe ube ngumahluleli manje zithobeni nje manje khohlwani izinkolelo zenu ezincane nokucabanga kwenu kuncane futhi nje ngempela beka inhliziyo yakho iphumele ngqo phambi kukaNkulunkulu futhi othi uNkulunkulu ungangibuki niyabo ngingumuntu nje isoni esisindiswe ngomusa nje nesiphiwo sobuNkulunkulu uJesu Kristu ndedala kaNkulunkulu inginike njengompofu umshumayeli oyebaptist ukuba athunyelwe kini maPentecostal nanoma ubani oyoza manje yilokho kuphela manje ninikazi izwi nje nawe njengoba inkosi yethu yenza futhi noma ngabe ubani osembobheni noma unjiniyela lapha angazi lapho kufika umbono ngikomunye umhlaba ngakho angazi ukuthi ngikhuluma kakhulu kangakanani ngakho kubhekisiseni manje ukukhuluma nawe nje umzuzwana manje nanku umdlalo wasesiteji futhi uma uJesu ehlala enguye izolo lomhla naphakade futhi uzongazisa ukuthile ngawe owaziyo awu angazi lutho ngawe kodwa uma ezokwenza kwaziwe ubuyo khona ukuthi uyokunika into oyicelayo yona ubungasiphakamisa nje isandla sakho kuloko uyakukholwa na manje ngabe izethameli zizokwenza ukufanayo njengoba sobabili siphakamisa izandla zethu ukuthi asazani na manje Nkosi Nkulunkulu wonke umhlangano uza kuwe bonke lokho okufeziwe kungokwa kho futhi manje umoya ongcwele wakho mawuhambe kamnandi phezukwethu thoba amagatsha enkosi kube ukuphila emvinini futhi usinike kulobu busuku ubufakazi obubonakalayo bokuvuka ngokuba siyazi ukuthi iminyaka yezinkulungwane ezimbili ayishongo lutho kuwe uphila kuze kube phakade futhi nikeza lamaKristu ampofu azabalazile futhi azama futhi achitha imali yawo akhama bandla futhi enze konke futhi azama ukuphila kahle anike injabulo enkulu kulobu busuku kwazi ukuthi uJesu wabo uyaphila.
He isn't just a shout, he isn't
akasikho nje ukumemeza akasiyo injabulo noko uyiyo kodwa ungumuntu ophilayo uKristu indedana kaNkulunkulu.
All praise shall be thine.
Sipe khona baba lonke udumo luya kuba ngolwakho egameni likaJesu. Manje uma inkosi uNkulunkulu ibiyongitshela wena ibanga umahluleli njengoba sobabili siphakamise izandla zethu asikaze sihlangane noma asazi lutho omunye nomunye empilweni. Uma inkosi uNkulunkulu iyokwembula kimi ukuthi yini oyizele lapha noma into ethize ngaleyo ndlela uyazi noma kuzoba ngokuyikho noma qa izethameli zisho okufanayo. Manje niyabona lapho ngimi khona. Manje uma uJesu ezokwenza lokho uyasigcina isithembiso sakhe. Lesi sibonakaliso esiqinisekile ukuthi unyaka wabezizwe uyaphela nebandla liyabizwa ngomlayezo wokugcina lowo wawungo wokugcina kumaJuda ungowokugcina kowezizwe futhi ngomusa wakhe nangesiphiwo sobuNkulunkulu khona-ke ubukhona bakhe lapha wonke umuntu beyokukholwa ngikhulekele ukuthi uzosipha khona.
If the audience can still hear my voice.
Uma izethameli zisengalizwe iphimbo lami owesifazane uyasuka kimi. Uyezwa khona manje ukuthi kukhona okwenzekayo owesifazane ungumKristu uyikholwa.
And she wants me to pray for her eyes.
Futhi ufuna ngikhulekele amehlo akhe abamabi yiqiniso lelo. Uma lokho kunjalo phakamise isandla sakho. Awuzifaka izibuko noma lutho kodwa amehlo akho ayafiphala kungumthambo esweni lakho uyafa kunjalo. Manje uyakholwa na manje nini nicabanga ukuthi ngikuqagelile lokho angizange uNkulunkulu makabe ngumahluleli. Beka kimi futhi uNkulunkulu uyazi ukuthi angizami ukubukisa ngifuna nje laba bantu bazi dadewethu ubonakala ngumuntu olungileyo unokuxhumana okuhle noNkulunkulu. Manje angazi ukuthi yini engikutshele yona kusethephini ilokho kuphela engike ngikwazi ngeke ngikukhumbule lapho umhlangano usuphelile kodwa manje kwangathi uNkulunkulu angangisiza ukuze abantu bezokhipha konke lokho emicabangweni yabo. Yebo, ngibona owesifazane esuka kimi kuyinto ethize ngamehlo akhe uba yimpumputhe futhi enye into kunenkathazo yamaphaphu kukhona okungalungile ngamaphaphu akhe. Futhi ngiyakubona umi emgqeni womkhuleko usanda kukhulekelwa lokho nje khona kulo mhlangano ofanayo ungeke nje wakwemukela ubonakala sengathi awukwazi ukukuthola kunjalo yiqiniso lelo. Futhi ake ngikutshele uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe na buka ukhathazekile ngokuthile futhi leyo yindodakazi yakho elungiselela ukuba nengane. Futhi ina lelo gazi iRH futhi wesaba ukushayisana kwegazi enganeni.
Besides that, you've got a grandson and he's up for an operation with a male testicle trouble. Thus saith the Lord.
Ngaphandle kwalokho unendodana engumzukulu futhi ilungele ukuhlinzwa inenkathazo yesende lesilisa isho kanje inkosi. Iyeqiniselelo uyakhola ukuthi uyamukela manje na uyakhola ukuthi iphimbo noma ngabe yini ebekhuluma kuwe bekungesilo elami kodwa bekungelakhe na khona ke wemukela ukucelayo hamba uthokoza ujabule kuzolunga kholwa nje. Uma ukholwa manje yibani nokukholwa nje. Sawubona nenekazi ngicabanga ukuthi wena nami siyizihambi uqobo komunye nomunye asazani na lesi ngisikhathi sethu sokuqala ngosifazane nje ukuthi unekhadi lomkhuleko futhi wenyukela lapha emgqeni. Ayikho indlela kimi ukuba ngikwazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi uma ezongembulela ukuthi yini inkathazo yakho futhi uyazi angazi kodwa uma ezokwembula uzokwazi ukuthi kungamandla angaphezu kwemvelo.
Will you say with the Pharisees it's Beelzebub or will you say with the believers?
Ungasho nabafarisi ngubelzebule noma uzosho namakholwa nguJesu Kristu ofanayo uJesu Kristu.
Now something happened in the audience. I just keep believing.
Manje kukhona okwenzekile ezethamelini manje qhubekani nje nikholwa bekukhona owesifazane bekhuleka.
So much older woman than this. And she appeared here before.
Ngosifazane omdala kakhulu kunalona futhi ubonakale lapha phambi kwami ekhuleka omunye ukhulekele inkathazo phakathi lapha othinte umpristi omkhulu.
Let's talk again. I can only go
asikhulume futhi ngingahamba kuphela njengoba umoya ungihola. Awukho lapha ngesingawe, ulapha ngomunye umuntu. Leyo indoda ngomnyeni wakho futhi uhlushwa yiye, nikubiza ngencindezelo yamademoni, isimo sokwethuka esiphule imizwa yakhe phansi. Lowo ngisho kanje inkosi, lelo iqiniso akunjalo na? Uma kunjalo vayizelisa izandla zakho. Uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe na? Thatha lelo duku osule izingembezi zakho ngalo bese ulibeka phezu kwakhe futhi uzosinda, isho kanje inkosi.
Can't believe, have faith in God, don't ukholwa, yiba lokukholwa kuNkulunkulu, ungangabazi manje, yiba lokukholwa kuNkulunkulu. Be real reverent. Real reverent now.
Hloniphani ngokuzithoba ngempela, hloniphani ngokuzithoba ngempela manje. Nakho nango ngowesifazane ohlezi khona lapha ekugcineni kwesihlalo egqoke ingubo eluhlaza tshani. Nenekazi, ubukhuleka nje ngaleyo nkathi nokunjalo na ukuba ngikubize? Uma uNkulunkulu ezongembulela ukuthi yini inkathazo yakho, uzongikhola ukuthi ngiyinqobo yakhe na? Uphethwe inkathazo yesibindi, kunjalo ukwenzile, awusenakho ukukholwa kwakho kukusindisile. uNkulunkulu akubusise. Angimazi wesifazane, ngikaze ngimbone empilweni yami. Uthinteni na? Uqhele ngamafidi angamashumi amabili kimi. Uthinteni na umpristi omkhulu? Kukhona omunye wesifazane ophakamise isandla sakhe emva kwakhe emva kwakhe lapho, isikhafu esincane esimhlophe. Uphethwe yisimo sesifuba somoya nenkathazo yenhliziyo.
All right, you're healed.
Ngabe kunjalo nenikazi, wena ophakamise isandla sakho na? Uma lokho kunjalo, sokuma ume ngezinyawo zakho, kulungile, uphulukisiwe, ukukholwa kwakho kuya kusindisa. Hamba futhi ukholwe. Ningahlala phansi manje, hamba uye ekhaya wethemba uNkulunkulu.
Oh, his divine presence.
Oh, ubukhona bakhe bobuNkulunkulu. Niyaqonda abangane, niyaqonda na? Kuyini na? Kuzofanele kube ngumoya. Nasi sithombe sakhe, nali izwi lakhe, wenza okufanayo nguwe okwenzayo. Lapha ngizolikhombisa lowo wesifazane ukhulukisiwe nje ehlezi lapho, umngani wakhe omncane ohlezi eduze kwakhe ubekhuleka naye. Kunjalo owesifazane omncane egqoke ingubo ebukeka iluhlaza sasibhakabhaka esula amehlo akhe, wena uthe, Nkosi, makube yimi olandelayo. Uma lokho kunjalo, vayizelisa isandla sakho. Bengiyokwazi kanjani ukuthi ubukhuleka mayelana nani namazwi owashilo na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini inkathazo yakho na? Uphethwe inkathazo ekhanda lakho. Uma lokhu kunjalo, vayizelisa isandla sakho. Sekuphelile konke manje, ukukholwa kwakho kukuphulukisile. Hamba uye ekhaya futhi uphile. Yiba nokukholwa kuNkulunkulu, ungangabazi, kholwa ngokuba konke kuyenzeka kwabakholwayo.
We are strangers to each other. I do not know.
Lelini nikazi ngiyaxolisa, siyizihambi omunye komunye. Angikwazi, angikazi ngikubone, kodwa uNkulunkulu uyakwazi. Kulungile. Uma uNkulunkulu ezokwembula kimi inkathazo yakho, uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na? Manje uqala ukukholwa, kuqala nje ukuhamba yonke indlu manje, niyabo, leyo ndlela yokukwenza. Ungangabazi manje, nine nihlezi lapha kulezo zihlalo, aninathemba. Kukhipheni lokho emqondweni wenu khona manje, lesi yisikhathi senu, kholwani. Manje owesifazane, buka kimi umzuzu nje, isizathu sokuba ngisho lokho, njengo Petro noJohane bathi sipheke, uyazi ukuthi kukhona okwenzekayo, unomnandi ngempela umuzwa othobekile. Khona phakathi kwami nawe kumi lokhu kukhanya khona lapha manje, yilokho okukwenza uzizwe ngaleyo ndlela. Manje ukuba qotho kimi nakuNkulunkulu, unomuzwa manje ongakaze ube nawo, njengokumnandi ngempela ukuzwa. Uma lokho kunjalo, phakamise isandla sakho ukuze niyabo. Awuzimele lapha ngesingawe, umele omunye lapha. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzobaphilisa na? Ngenhliziyo yakho yonke uyakukholwa na? Umama wakho uzophulukiswa, uyakukholwa na? Unesifo sikashukela futhi unenkathazo yenhliziyo, futhi ukuze wazi ukuthi ngingumprofethi kaNkulunkulu noma inceku yakhe, akekho lapha, uhlala eWichita eKansas, uthumela lelo duku kuye, uzophila.
Come believing. If
thou canst believe.
Kholwa nguNkulunkulu ungangabazi woza ukholwa uma ukholwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyayiphulukisa leyo nkathazo yabesifazane futhi yakusindise inkathazo yabanenekazi na uyakholwa ucabanga ukuthi umyeni wakho ubeyojabula ngalokho na futhi uyazi ngakho umfundisi ohloniphekile uyakholwa ukuthi ubeyo uyangikholwa ngakho konke uNkulunkulu buyela ekhaya lakho khona ke uJesu Kristu yakusindisa yiba nokukholwa woza nenekazi Ungacabangi manje ukuthi bengifunda umqondo wesifazane bengingawufundi lapha beka isandla sakho kwesami nenekazi beka isandla sakho uma uNkulunkulu ezokwembula kimi ngibuka ngapha yini inkathazo yakho uzongikholwa na uma uthanda susa isandla sakho kwesami usiphakamise kulungile uyakholwa ukuthi lawo mathumba azophuma ngaphandle kokuhlinzwa aphume kwesifazane hamba uye ekhaya futhi uthokoze aphumile amen yiba nokukholwa kuNkulunkulu uyakholwa na bonani ukuthi umoya ongcwele ulapha yini nenekazi leyo nkathazo yeqolo obunayo ikushiyile ngenkathi usehleze esihlalweni hamba endleleni yakho uthokoza hamba ngendlela yakho usindiswe yiba nokukholwa Ukuba ke bengingashongo lutho kuwe ubusa yolokhu ungikholwa na ukuba ke ngithe uphulukisiwe na ubuyo ngikholwa na hamba uthokoza umzuzu nje indoda ayihlezi lapho unenkathazo yomphimbo omongozima unezimila futhi awunazo na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na uma ukukholwa ungaba nakho Lowo mgogodla kade ukuhlupha isikhathi eside kodwa usekho manje hamba ngendlela yakho futhi uthokoze yiba nokukholwa kuNkulunkulu woza leso sifo sikashukela awusophinde udingeke ukuba uthathe noma yimuphi umjovo wesifo sikashukela uma uzokholwa hamba nje uthokoza uthi ngiyabonga Nkosi hamba uthokoza unokukholwa kulungile mletheni uyakholwa ukuthi isifo sokushodelwa igazi simshile na uyakholwa ukuthi isimo sokushodelwa igazi sesihambile na mkhubezeni thatha futhi usinde bangake ufuna ukukholwa kulesi sakhiwo na uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na ngabe uJesu Kristu buyele izolo namuhla naphakade na ngenzeni phakathi lapha na niyakukholwa na bekani izandla zenu phezu komunye nomunye futhi ngizonikhombisa ukuthi uNkulunkulu uzokwenzani uJesu washo lokhu lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngabe wakusho lokho na wonke lowo ongamakholwa phakamisani izandla zenu bekani izandla zenu phezu komunye umuntu nina makholwa bekani izandla zenu phezu komunye nomunye nikhothamisa ikhanda lenu woNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu ngiyamlahla udeveli nayo yonke imisebenzi yakhe futhi ngicela ukuthi umuntu ngamunye phakathi lapha akhululwe ekuguleni kwabo
Satan you've lost the battle you've been exposed you're nothing but a bluff and you've been exposed
Satane wehluliwe empini utaluliwe awulutho kodwa umkhohlisi futhi utaluliwe emsamo phuma kulabo bantu egameni lika Jesu Kristu shiya lenhlangano yebandla labantu futhi ube